This message, Spiritual Food in Due Season, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, July 18, 1965, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Gbeda sisia, bogbo manududu le edui, nye esi novingutu William Marion Branham de gbefa le kosida gbefien, siam lom yi enyilia, akpere kalafa sheke bla devo atuame le Branham fe akbadome le Jeffersonville, Indiana, USA.
Only believe.
Weseko.
Only believe.
Weseko.
All things are possible.
Nu le bobwe.
Not this way.
Alake, azon le mosia jie.
Now I believe.
Me kwese azon.
Now I believe.
Me kwese azon.
All things are possible.
Nu sia nu le bobwe.
Now I believe.
Me kwese azon.
Now I believe. All things are possible. Now I believe. Let's remain standing now with our heads bowed.
Minamiaga notitreko. Eye miapetaona noto.
Lord, may this not only be a song, but be the very depths of our hearts singing out, Now I believe.
Apeto, nabesia na ganye hajijide deko o, kebon wanye hasi doto miyafe jife goglufe kebe mehwese azon.
The disciples said one time after Jesus had done some many mighty works, they said, Lord, now we believe.
Nusrola o glokpo bena, le si yesu wo dojo tu gede wo, Vomagbea, Oglobe, Apeto, Mihwese Azon.
Jesus said, Do you now believe?
Yesu biao sebe, de Mihwese Azon maha.
They said, We believe that thou knowest all things and need that no man teach thee.
Wodongbe, Mihwese be wenyanuo kata, eye mehiabe amyareke na fianuo o.
So, Father, tonight we realize that you don't need our teaching, but we need yours.
Eya ta fofo le fiansia la mi degesi be mehian fafia to mi agbo o ke bo mi awo mi hian.
So we pray that you will teach us how to pray, how to live, and how to believe.
Eya ta mi le gbedom ra be na fia mi ale si mi adu gbedai ale si mi no agbe kple ale si mi ahwe ase.
Grant it, Lord, through this service tonight.
Neva majro afoto le fiansia fa takpekpe ame.
If we lack anything, Give it to us, Lord. We ask it in Jesus' name. Amen.
Ne nane demila, tue na mi afeto, mi biele Yesu feng kwame. Amen.
I know many of you are standing again tonight.
Menyabe mi adometo gede o galeti trefiensia.
And outside met groups that said they couldn't get in, and they're listening to the radio in the different cars.
Eye me dogo amehatutu adewo le egodo si wo glona mbe yometendo khwama o eye wo le todrom le wo fa radio ji le wo fa huvuvuvu me.
And now we'll try to make just as quick as we can tonight on Sunday night we give over to pray for the sick have a prayer line as we get one up here
ke azom ye la gbagba jembe mia wo kabakaba alesi mia tengwi le fiensia ko sira gbezamela Mietu edu anyina gbedodora de dolela uta, awo gbedodora afli, esiko, sinu mi atengu awo le afisia.
But we are dedicating this service tonight for prayer for the sick.
Gake mieto zasi afe takpekpe ladu anyina gbedodora de dono uta.
And I want you to get built up now in the holy oracles of God in the faith. The faith of this hour.
Eye madito miagbobe mialike nyue azon le. Maufe nyakokuyame le xɔse me, le gaƒoƒo sia ƒe xɔse me.
The faith is going to take more faith than ever was in any age, for this has to be rapture in faith, be taken up.
Xɔse la, esia hia xɔse geɖe wu agbenɔyi ɖe sia ɖe tɔ, elabena ele be wòanye kɔkɔdzoe ƒe xɔse si akɔme adzoe.
And so we want you to believe tonight in all that you have seen, heard, the word that you have heard preached, the signs and wonders that you have seen done.
Ke esia ta miedi fia sia be miaxɔ nu siawo katã miekpɔ eye miese la dzi ase mawu nya si ƒe gbeƒãwo ɖe miese la dze dzesi kple nukunu siwo teƒe miekpɔ wowɔ la.
We want you to accumulate all that together in your heart and consider it, whether if that be God or not.
Miedi be miaƒo te emawo katã ɖe miaƒe dzi me eye miabu eŋuti kpɔ akpɔ be eto mawu gbɔ loo meti o mahã.
It's like Elisha of old said, if God be God, then serve him.
Egale abe ale si Eliya gblɔ gbadegbe ene be ne mawu enye mawu la ekema mi subue.
And if Jesus is the center of all things to the Christian, then I think we are to let loose of everything else and cleave to him.
Eye ne Yesu enye nuwo katã ƒe titina tɔ na Kristotɔ la, ekema mesusu be ele be miaɖe asi le nu bubu ɖe sia ɖe ŋu aku ɖe eya ma ŋu.
Remember, he is the center. He is the North Star. He is the ultimate. He is the absolute.
Miɖo ŋku dzi be eye enye titina tɔ la, eye enye anyiehe ɣletivi la, eye enye mlɔenutɔ la, eye enye tɔɖoƒe la.
And if he is the North Star, there's only one thing that'll point to the North Star. That's your compass that you're sailing with.
Kenenge anyehe ɣletivi la, nu ɖeka koe ate ŋu afia si anyehe ɣletivi, eye enye wo taɖoƒe fianu si ne tsɔ le ƒu la dzie.
And the compass that I'm trying to sail with is the Word. And the Word always points to him.
Eye taɖoƒe fianu si medi be matsɔ afi anɔ ƒu la dzi la enye nya la. Eye nya la fia asi eyama esia yi.
And we feel like it, we're going through a great time of distress and trials, perplexity of a time and distress between the nations and all kinds of things happening.
Eye ewana mi abe de mi le nuxaxa kple dodokpɔ ƒe ɣeyiɣi gã aɖe me tom ene, tɔtɔtɔtɔ kple nuxaxa ƒe ɣeyiɣiwo le dukɔa dome, ale be nu sia nu ƒomevi le eme vam.
And sometimes I get engulfed like everywhere I look, it's like in a ship out on the sea. And I've been given charge of the boat.
Eye, yado yila, ewona abe, dewo vucho jinye ene, afisi afisi ma deko akpokola, ele abe demele, alo vwade memele le fuji ene, eye wotso toji vwade asinam.
And how are we going to make it?
Ke ala kemye le woge.
Here comes one with a white cap. 100 times bigger than a ship.
Kasia fototu ya de nge si kota jigbona. E koko gbonye vula ngusan zigbozi alafa.
But we'll caress them every one. We are more than victorious through him.
Gake mie le woji duge de kadeka. Mie nge jidu la oklo to ya mame.
The captain, the chief captain has got a hold of the string on the end of the ship. He'll pull it through.
Vujikpola gala. Le vua fe kade asile nuwuwu.
We'll caress every one of them.
Nyato domoto de sia de fe tama ayi.
Now, tonight, so we can hurry and let you get out early.
Azon, fiensiala, benamia tenwa de abla, ade asile miangkaba.
We appreciate your long drives and so forth and how you have to drive and the sacrifice you have to make.
Miekpong jejele ngube miekufuditi, ple bubwao. Eye ale si wole na mi be mia kufu, kpakple vosasa si wole be mia wola ŋuti.
See, that makes me to where I'd just like to stand and just keep talking and doing everything I can to help you.
Ke, mikuya, esia wom alea be melona fa ati tredi anon fofo kple nu de sia de wawoji ale si nuko matengu awo atok kpede mia ŋula.
But when I'm here, I try to press in everything that I possibly can to give help for that moment that we're now here.
Gake na me le tefe sia la, me jagbagba be ma de abla le nu sia nu me kabakaba ale be mana kpekpeɖeŋu le ɣeyiɣi sia si ta míele afi sia ɖo la me.
Then you take, if you give people too much at a time, they can't remember.
Ale miatsɔ, ne etsɔ nu geɖe fũu na amewo zi ɖeka ma la, womate ŋu aɖo ŋku edzi o.
You got to just take one thing and hold it right to the person until they see that.
Edze be natsɔ nu ɖeka ko, ale me ɖe asi na ameawo va se ɖe esime woakpoe.
And then when they get that solid in their heart, then they'll then teach them something else, just step by step as we go.
Emegbe ne nu sia li ke ɖe woƒe dzime vɔ la, ekema nagafia nu bubuwo. Afɔɖeɖe dzie esime míele yiyim.
Now you pray, be of a good courage, and believe now tonight for healing.
Azɔa, mido gbe ɖa eye mialé dzi ɖe ƒo, eye miaxɔ se fia sia hena dɔyɔyɔkpɔkpɔ.
I don't think there's any question in your mind about the time we're living.
Nyemebu be nyabia sia ɖe le miaƒe susu me ku ɖe ɣeyiɣi sia si me míele agbele la ŋu o.
I don't believe there's a question in your mind about whether God is in the midst of his people or not.
Nyemexɔe se be nyabia se le miaƒe susu me bena ɖe Mawu le eƒe dukɔ la dome wo mahã o.
I believe you all believe that.
Mexɔe se be mi katã mixɔ edzi se nenema.
And there's no doubt in my mind about it.
Ke me ɖikeke aɖeke mele nye susu me ku ɖe ema ŋuti o.
And I know my people, my friends, the friends of Christ, the children of Christ, believe that.
Ke me nya tɔnyewo, xɔnyewo, Kristo me xɔlɔnyewo, ame siwo nye Kristo ƒe viwo la, woxɔna esia dzi sena.
And it gives me great pleasure to get to see when you know that you have a message from God and you give it to the people and see the people respond to that.
Ke esia nye dzidzɔ gã aɖe nam be maɖo afi aɖe si nakpɔ be ye nya be yexɔ gbedeasi aɖe tso Mawu gbɔ. Eye yetsɔe na amewo, eye nakpɔ be ameawo hã tsɔ ŋuɖoɖo nyui nɛ.
Then you look back and say, thank you, Father.
Ekema natrɔ kpɔ megbe agblɔ bena, akpe na wò, fofo.
Oh, what a joy it is then to see the children eating the bread that's been sent to them.
Oh, dzidzɔ gã ka wònye be nakpɔ be ɖeviwo le abolo si wodɔ ɖo ɖe wo la ɖum.
Do you realize that was a vision years ago right here at this tabernacle?
Mi de dzesi ŋutega si va ƒe aɖewo va yi le agbadoa me afi sia tututu la.
That's right, the bread of life.
Ele teƒe agbebolo la.
Brother Neville, you remember it mighty time.
Nɔvi ŋutsu Neville, ɖomahi eɖo ŋku dzi, ɣeyiɣi di anyiwo sɔŋ.
Now, let us turn if you want to follow the reading or mark it down.
Azɔ mina miaƒui ne miedzi be miakplɔ nuxexlẽ la ɖo alo miade dzesi da ɖi la.
Just I don't believe it would be appropriate to have a service without reading God's word and passing a few comments. If it's going to be a healing service or any kind.
Deko, nyemexɔe se be enye nu si sɔgbe be woawɔ takpekpe aɖe si wo maxlẽ Mawu ƒe nya eye woaƒo nu tso eŋu vie o. Ne ganye dɔyɔyɔ takpekpe alo ɖe sia ɖe si ƒome vie hã.
We all understand there's no strangers among us, I suppose.
Mi katã miese me. Amedzro aɖeke mele mia dome o, mebu nenema.
But we all understand what healing is.
Ke mi katã miese nu si enye dɔyɔyɔ la gɔme.
Nothing that somebody does for you is what God has already done for you.
Menye nane si ame aɖe awɔ na wo o, enye nane si Mawu wɔ na wo xoxo.
Salvation's on the same line.
Ɖeɖe kpɔkpɔ hã nenema ke wòle.
The only thing is to get the people to believe that's the truth.
Ndeka si hiã la enye be nana be amewo naxɔe ase bena nyateƒe.
And God teaches it in his word and then proves it to them who will believe it. Or he said, all things are possible to them that believe.
Eye Mawu fia esia le eƒe nya la me, eye wòɖo kpe edzi na ame siwo xɔa edzi sena la, elabena egblɔ bena nuwo katã le bɔbɔe na ame siwo xɔe se la.
You say there's nothing impossible with God.
Agblɔ be naneke meli si sesena Mawu o.
You believe that?
Ɖe exɔ dzi sia.
There's nothing impossible with you either.
Ke naneke meli si sesena wo hã o.
For all things are possible to them.
Elabena nu sia nu le bɔbɔe na ame siwo.
God is one person to them that believe.
Mawu la ame ɖeka ko wonye na ame siwo xɔe se la mikpea.
So there's nothing impossible with you. for you if you can only believe.
Ekema naneke melisi asese le gbowo o alo nawo o ne atengu ahweseku.
Now in 1 Kings, the 17th chapter, I want to read the first 7 verses, the Lord willing.
Azo le fiawo gba tabi adrelia me. Medibe makhle kukui adregba toawo ne afeto lon.
And Elijah, the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word.
Eye Elia Tishbito, sito Gilead nolao dome, blona Ahab bena, meta Yehoa Israel fe mau, amesi nkume mele titredo la fe akbe, zamu kple tima jale fe etonsia ome o, negbe nye kwe akble afi.
And the word of the Lord came unto him, saying, get thee hence, and turn eastward. Turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cedrith, that is before Jordan.
Eye, Yehoa fegbe va egbo bena, jola afisia, eye, natro yeje fegome, adagla dokyo de Christofu si jengo, Jordan lato.
And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there.
Eye avamebe na no tofula mechi eye medesena akpavia obe wanyi wole afima.
Notice, feed thee there, not somewhere else, there.
Mideje sinusia wanyi wole afima menye afibubu o afima.
So he went and did according unto the Lord, or the word of the Lord. For he went and dwelt by the brook Cedrith, that is before Jordan.
Tete wo yida wo abe alesi Yehoa gblo ene. E yida no Christofu si jengo Jordan lato.
And the ravens brought him bread and flesh in the morning and bread and flesh in the evening, and he drank of the brook.
Akpa via otua abolo kle la vanane. Lengdi, eye otua abolo kle la vanane. Le fien, eye wo noa tofu la mechi.
And it came to pass after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land.
Ke lenkeke adeo megbela, tofula mie, elabena tiadeke megalejatam le anyigbaji o.
The Lord add his blessings to the reading of his word.
Afetone to ya ira okpede efe nyafe kekhlengu.
And now, tonight, I will take a text from there. It's called spiritual food in its season.
Ke azon fiensiala, medibe mato tanyade le afima, siwa yobe, bogboma ndudu le adui.
This morning we had a lesson on doing God a service, or trying to do Him a service, without being the time, the season, the place, or the person.
Ndisia mie khonu nusosron ku kude enutibe awodona mau alo aje agbagba be wa wodone esima nye nye eyila azagbela tefela alo amelao.
And now this is spiritual food in due season.
Ke fifi lanye gbogboma ndudu le adui.
This prophet Elijah, we know very little about him.
Elia nyaglondi la siala nyanu fun to enwu.
But we know that he was God's servant, and the servant of God for that hour.
Gaka nyanyabana enye mawu fo subola eye mawu fo subola na gafufula.
And God has used his spirit that was up on Elijah already 3 times and promises twice more. 5 times for grace.
Eye mawu za efe gbogbo sino Elia jiva yi zi eton hoho ke ega do zi eve bubu ngbe ele zi aton sinye amanu veve.
He used it upon Elijah. It came on Elisha in a double potion.
Ezen le Elia ji efe akpa eve sinu va Elisa ji.
So John the Baptist is supposed to come just to issue in the Gentile bride and come with Moses to take the Jews home.
Eno Yohanes amengiron la ji eye wòle be wòava trɔsubɔlawo ƒe ŋgbetɔ me hafi woawu nu eye wòagava kple Mose ava kplɔ Yudatɔwo yi aƒe.
Five times that God promises to use the spirit of Elijah and already done it three times.
Ele teƒe zi atɔe Mawu do ŋugbe be yeaza Eliya ƒe gbɔgbɔ ke ewɔe zi etɔ̃ vɔ xoxo.
Now, this great prophet, we don't know where he come from. We know he's a Tishbite.
Azɔ nyagblɔɖila gã sia la, míenya afi si wòtso o, míenya be enye Tishbitɔ.
But how he come, we know a little about the prophets. We don't know where they come from.
Gake ale si wòve la, míenya nu fũu tso nyagblɔɖilawo ŋu o, míenya na afi si wòtso o.
Very seldom, as I don't know of any, that come out of the church or had any genealogy behind him.
Bebli afi sigbe ale si nye menya nu tso esi wo dogo le xamea me la ƒe deke ŋuti o alo nya woƒe dzidzime xexlẽ si va do ŋgɔ na wo o.
It's just ordinary man that was fearless and many times uneducated.
Wonye ame gbɔlowo ko siwo mevɔna o eye zi geɖe la wome nya agbalẽ o.
And they never done any writing themselves.
Eye wo ŋutɔ mete ŋlɔ naneke o.
Isaiah and Jeremiah, a couple of them done some writings, but this great man Elijah never wrote one thing.
Isaiah kple Yeremia, ame ve pe siawo le wo dome ŋlɔ nu, gake ame ŋkuta sia si enye Eliya la me ŋlɔ nu deka pe ha o.
Many of them didn't write. Maybe they couldn't write.
Wo dometɔ geɖewo me ŋlɔ nu da ɖi o. Ɖewo mahi esi wo mate ŋu aŋlɔ nu o tae.
But they were men that were rugged.
Gake wonye ame siwo sesẽ.
There's no man in the Bible like those ancient prophets.
Ame aɖeke mele Biblia me de blemame nyagblɔɖila mawo nu o.
They defied kingdoms, kings, peoples, churches, and everything else that stood firm on the word of God, and God proved them to be right.
Woɖu fiaɖuƒewo dzi, fiawo, dukɔwo, hamewo kple nu ɖe sia ɖe dzi, ale wotɔ te sesẽ kple Mawu ƒe nya. Eye Mawu ɖo kpe dzi be wotɔdzɔ.
They were very rugged individuals.
Wonye ame siwo sesẽ ŋutɔ.
And this Elijah was one of the ruggedest of all of them.
Ke Eliya sia enye kakotɔwo dometɔ ɖeka le wo me.
He was a man of the wilderness.
Enye gbedzime.
He came out of the wilderness. He lived in the wilderness.
Edo tso gbedzi. Enɔ agbedzi.
The Bible said he dressed hairy. He had sheepskin wrapped around him. And a piece of leather of camel skin wrapped around his loins.
Biblia gblɔ be edo alefu, edo alegbadzewu kple kposɔ gbadze ƒe alidziblaka si le alidzi nɛ.
Very whiskers over his face, and I'd imagine he was a very rugged looking man. And to look at.
Eto geɖe ŋkume wu ya, ke mate ŋu abui kpɔ be enye ame si ƒe ŋkume sẽ ŋutɔ.
But they all didn't all die. They're not all dead.
Gake miele, manye wo kata tim yeku o, manye wo kata yeku o.
In the days of the Nicaea Council, any of you people has read the Nicaea Council of the early church?
Le Nikea takpekpe afe nkeke o mea, ke ame si wo chlen, hame gomejeto afe Nikea takpekpe la, le mia dome la.
When they wanted to make an organization out of it and break up all the other churches and come into one, when they had that Nicaea Council,
esime wodzi be yewoatsɔe awɔ ɖoɖo wɔhe eye yewoagbã hame mamlɛawo katã ale be wo katã nava ƒoƒu ɖe ɖeka me la le Nikea takpekpe wɔyi ma la.
Rugged man like Elisha coming there from the wilderness, eating herbs alone. Great rugged man.
Ame sesẽwo abe Elisa ene wotso gbedzi va do. Ɖe wo dome, wonye ame siwo ɖu amagbewo ɖeɖe ko, ŋutsu siwo ƒe nyagbɔ sesẽ ŋutɔ.
But the dignitaries, the high-ups under Constantine and so forth, still their voice.
Gake ŋgɔgbemewo, ame deŋgɔwo, esiwo le Constantino te kple bubuawo la, woti gbe ɖe wo nu.
Because those being prophets know that the corn of wheat of the church bride had to fall in the ground, the same as the corn of wheat in the bridegroom had to fall in the ground.
Elabena. Wawo la, esi wonye nyagblɔɖilawo ta la, wonya bena ele be bliku si enye ŋgbetɔ hame la nage dze anyigba me godo abe ale si ke koe ŋgbetɔ srɔ̃ la ƒe bliku hã nage dze anyigba me ene. Ke emlɔ afi ma ƒe akpe ɖeka sɔŋ.
That's why they write in the books today, where is that silent God that could stand and look, see little children murdered and women torn to pieces by lions and set the skies and say nothing about it?
Eya ta mo ŋlɔ ɖe agbalẽ me egbegbe be afikae mawo ma si ziakpi nya kakaka le be wòte ŋu tɔte zikpi kpɔ ɖevi suewo siwo wu eye dzatawo vuvu nyɔnuwo evɔ wòle yame nya aɖeke magblɔmagblɔe ma hã.
They don't know the word.
Ɖe womenya nya la o.
That corn of wheat's got to fall in the earth.
Ele be blikuma na ge de anyigba me.
How could a righteous God stand look at his own son die and be spit on and so forth?
Aleke la wɔ be mawu dzɔdzɔetɔ na zikpi kpɔ ye ŋutɔ via wòaku eye amewo na deta ɖe eŋu kple nuwo keŋ ma hã.
But it's according to the word it has to be.
Ke hã esia sɔ ɖe nya la nu ele be wòanɔ nenema.
That's what it is even to this hour.
Eye nenema ko wògale va se ɖe gaƒoƒo sia ŋutɔ gɔ hã.
This man, he was a great man.
Ŋutsu sia la, amegã aɖe ŋutɔ wònye.
He had a sinful generation before him.
Eɖo nya kple nu vɔ̃ ƒe dzidzime aɖe hã.
Ahab was king. His father before him had been evil.
Ahab zu fia, ke fofoa si do ŋgɔ nɛ la hã vɔ̃ɖi.
Ever since Solomon, there's been one evil king after the other.
Tsokeke Solomo dzi la, fia siwo katã vava ɖe wo nɔewo yome ɖeka ɖeka la wo vɔ̃ɖi.
And this man Ahab, who reigned 22 years in Samaria, was the worst of all of them.
Ke Ahab ŋutsu ma si ɖu fia le Samaria ƒe blavevɔ eve sɔŋ la, enye esi vlu kekeake wu le wo katã dome.
He was a real modernist.
Enye egbenuwɔla koŋ.
He believed in religion, certainly.
Exɔ mawo subɔsubɔ dzi ese fãa.
And he had everything in a modern trend.
Ke ewɔ nuwo katã ɖe egbetɔwo tɔ dzi.
He had his 400 Hebrew prophets, all of them well schooled and trained.
Eya ŋutɔ ƒe nyagblɔɖilawo le esi nye Hebrevi alafa ene sɔŋ, eye wo katã wode suku xexɔ hehe nyuie.
God sent him one, he wouldn't believe it. And that was Elijah.
Mawu dɔ ɖe ya ɖe egbɔ, ke mexɔ edzi se o. Ke eya enye Elia.
But Elijah, this Tishbite, was a man of the wilderness.
Gake Elia, Tishbitɔ sia la, gbedada ƒomee.
Not a smooth man, he was a rugged man.
Menye amebɔbɔe kura wonye o, enye ame aɖe si ƒe nyagbɔ sẽ ŋutɔ.
One day after Ahab had sinned until God could stand it no more, he spoke to Elijah in the wilderness.
Ale gbe ɖeka esi Ahab wɔ nu vɔ̃ ʋu keke mawu magate ŋu ado dzi atsɔe o la, eƒo nu na Elia le gbea dzi.
And here he comes down the road to Samaria, as I've often illustrated.
Ale wòzɔ mɔ va do ɖe Samaria, ke abe ale si meɖɔna amea enuenu ene la.
Maybe the white whiskers sticking out around his face, bald head shining in the sun, little old narrow eyes.
Dohi. Geto ɖe ŋkume ne wuya, eƒe tabebe la le dzodam le ŋdɔ nu, eye eƒe ŋku titiawo ge ɖe eme.
Back there with a stick in his hand, a smile in his face, walked right up to the king of Israel and said, that not even dew will fall till I call for it.
Eye wòle atikplɔ ɖe asi yi afi ma, hele alɔgbɔnu kom, ezɔ tẽ va do ɖe Israel fia la dzi, gblɔ bena zamu ŋutɔ hã madza o. Vasere sime ma yueve afi.
God give us man like that. Man who know what they're doing with thus saith the Lord.
Mawu nena nene mewo mi dzro mikpia. Ame si o nya nu si watɔ ale aƒetɔ gblɔ esi la woe.
Now, we find out that before he did this, that God had called him.
Azɔ miekpɔe be afi wɔwɔ nu sia la, mawu yue.
God had talked to him, and therefore he wasn't afraid of anything.
Mawu ƒo nu nɛ, eya ta mevɔ̃ na naneke o.
He wasn't afraid of his message. It wouldn't happen. He knew it would happen.
Eƒe gbedasi la medo vɔvɔ̃ nɛ be ɖewohi mava eme o. Enya be ava eme.
He knew it was according to the word of the Lord, and he knew he was God's prophet for the hour.
Enya bena esɔ ɖe Mawu ƒe nya la nu. ke enya ha bena ye nye maufu enya grandila na gafufuma.
Therefore, whether the king had cut his head off, throw him in jail, whatever they do, it made no difference to him. He had a commission. Thus saith the Lord, right in the face of the king.
Ekema, ne anyebe fiala agato tale yenu, alo ato ye de gachome, alo awonu de siade kleye ha, mo wanane keo, e chododo, ale afetok blola e si, la le fiala fengkume ten.
What a rugged person.
Amakritu katok benye siya.
But before he did this, predicted this great drought.
Gake afiwa wonusia, afiwa blo, kudidi gansia di la.
For God will not let sin go unpunished.
Ela bena mauma de asila nufonguti toma hemahede eta o.
There must be punishment.
Ela be tohe na noanyine.
What good is a law without a punishment?
Videkae le sode dengu.
What would it do good sets against the law to run the light and no fine behind it or no punishment behind it?
It
would be a law. So there's a punishment to sin. And when God makes a law and that law is defied, then there's got to be punishment for that.
Eye na mawu dese, eye wo gbele corona se semala, ekama lebe tohehe na no engodo.
And this nation had violated all of his laws.
Eye dukosia, diaphosa o katanchi.
Oh, they had big church, they had the temple.
Oh, hamagao lewosi, bedoho lewosi.
They had plenty of educated men. They had prophets all over the country. Had schools of them. Turned them out like a machine.
And
they had plenty of prophets. They had plenty of priests. They had plenty of scribes. And they had plenty of religion. But they were away from the Word of God.
Eye nyagblodi lawo bodo osi zan. Vosa lawo bodo de osi zan. Agbanle fialo sokbo zan. Eye konyinyi han li fun. Gake la woterabo to maufe nyalakbo.
So God called a man outside of any of their ranks at all. And sent him in with thus saith the Lord.
Ale mawu yong twade. Sima dogoto ofe flima ofe dekeme krawo. He doe kple ale afetok blo osi.
Notice how he cares for his own. Before he sent this prophet with the message, he said, Elisha, go down and tell King Ahab these things.
And
now, when you do, get yourself away from him right quick. For I have made a place for you to go during the drought.
Ke azona eyila trojo le gbonu make kaba elabena majira te fedrodi nawo pe na yile kudidi yila.
I'm going to take care of you, Elijah, if you just preach my word. Do just what I tell you to do.
Malabena o Elia nenge be na degbe fa nyenyala eye na wonu si magblo na wo tututu la ko.
Now I'm going to type this great ministry tonight of Elijah and the time of Elijah with the hour that we're now in.
Azola zasiamala matos bosbo dogansia awo kodongwe lelia kple elia fo game kple gafofo simemie le fifia.
I believe it's a perfect type.
Makwaseba enya kodong debliboade.
I think of the nations if we had time to go back, but I want to put plenty of time in the prayer line.
Nyesuso yi tukoji nema na de yi sogbole mi asibe mi atro yi de magbela ga kema dibe mato yi sogbo anagbedodora.
So if we could go back and see Israel had taken Palestine upon the same basis that we took this United States.
Ekema na de mi atenwa atro yi magbe akwela Israel kho Palestina dua de susu de kama ka si ta myo ha mi kho America dukofofua o.
We come into this United States and drove back the occupants, which was the Indians, and possess the land.
Mieva America dukɔ ƒoƒu sia me henya edzinɔlawo esiwo nye intiatɔwo ale miexɔ anyigba la sumiatɔ.
And so did Israel come into Palestine under the leadership of Joshua under God and drove back the occupants and took the land.
Ke nenema ke Israel hã yi Palestina le Yosua ƒe kpɔkplɔ si le Mawu te la te henya edzinɔlawo xɔ anyigba la suwo tɔ.
And their first kings were mighty men. David, Solomon, great man.
Ke woƒe fiagbãtɔwo nye kaletɔwo, David, Solomon, kple amenkutawo.
Our first presidents were great men, Washington, Lincoln, and so forth.
Míaƒe dukplɔla gbãtɔwo hã nye kaletɔwo, Washington, Lincoln, kple bubuawo.
Then finally the presidents or the kings become getting more rotten all the time. Finally, they ended up with this Ahab.
Keto wa oji la, dukplɔlawo alo fiawo de asi gbegble me ɖe edzi wu ɣeawo katã yi, eye mlɔeba la, wova wu enu ɖe Ahab ma dzi.
Very type, typical of our day.
Sɔlidodo ɖe sia ɖe sɔ kple míaƒe gbeŋkeke la.
And the people got so modern, they didn't want to hear the true word of the Lord.
Eye amewo va kɔ ŋkume ale gbegbe be womegati be yewoase aƒetɔ ƒe nya vavã la o.
And you can imagine on a modern people like that what a real true servant of God would sound like to him.
Ke miatengu abu enkpo ale si mawo fo subola va va fo nya atengu adi le amemawo si wo konkuma nto la fo tome.
Why he was crazy. He was out of his mind. There couldn't be such a thing.
Cho tagbokune eje adava naneke matengu no nyine ne mawo.
They were religious, very religious.
Wonya subosubo mawo, subosubo mavavao.
They had sincere man, they had sincere people. They're very religious.
Mtu dovio lawo me. Ama dovio lawo si, wonya subosubo mawo vava.
So, he knew that it would take more than just an ordinary theology. It would take more than any ordinary message. It would take more than just preaching the word. To crack their stony hearts.
Alea la enya bena ehiana nane si awu mawu nu sosron gbolo ko ehiana nu si awu gbedasi gbolo ade ko ehiana nane si awu mawu nya gbolo de ko be wa gba wo fe pejiawo.
He knew it took thus saith the Lord to send that judgment down upon that people.
Enya be ehia ala afeto glosi be wa hevon dodro si ava dukolaji.
So he knew that when he went out with thus saith the Lord, and it was thus saith the Lord, to spurn that with judgment.
Eyata enyabena, ne ye yikple ala afetok blo esi la, ke anye ala afetok blo esi. Ato esi a afugbala, anye fondodro.
We see that in our day too. You see that in any day.
Miega kwenye nama le miyafe nkeke hame. Miega kwenye nama le nkeke de siyademe.
It's nothing left but judgment when you step over the line of mercy.
Ne ameda ata amenveve fe fli la naneke mega suso ne o ne gbe vondodroko.
Now that type there that I'm going to type Elijah with the church today the church of today.
Azon le solidodo mame le afima mele Elia toga sokple egbe fe hamea.
Just before judgment he received this message.
Tete afi vondodro na vala.
Elijah, he represented being cared for in the natural, his natural food, because it wasn't going to rain now, according to the word of God, for 3 years and 6 months, or until Elijah called for it.
Elia dolie tefe, esinye epe ngunti lame takpokpo la, epe ngunti lame ndudu la, elabena timega le jajage azon o, le ma upe nyala nu. Fe etonkple leti a deson, alo vasere esi Elia na yueve havi.
Whatever time you say Elijah, that's what it'll be.
Eyi de siade si ekblokola Elia, eya ye wanye.
Therefore he walked up to the king and said, there'll not even be dew fall till I call for it.
Ele wazode fialaji hekblone bena, zamute tiha ma jao vasere esi nye a yue havi.
That's quite a load, isn't it? That's quite a message.
Emanya a gbablibo aloa gbedasibli buade nyema.
And now we're going to type that with the spiritual drought of today.
Ke azo miele sia toge asokple gbogbome kudidi sili egbe.
Now we all know, we're very aware that there is a great spiritual drought in the land today, spiritually speaking.
Azo mi kata mienye, ule nyanyame na minye bena gbogbome kudidi gade le anyigbanji egbe le gbogbome nyagboglonu.
And you know that was predicted by the prophets just before the second coming of Christ would be?
Eye mi nya bana wo gblo asia di to nya gblo di laochi bana avatetiko dongona Christopher Vavasi Evelia.
Said there will come a famine in the land, and it won't be for bread alone, but for the hearing of the word of God.
Wo gblo bana dowama afa nyigbanji ke ma nye de abolo de dengu o.
And that day is now, hearing the true word of God. Now, this types of natural drought with the spiritual.
Sin and
unbelief by false teachers and modernists in the church had brought the place to this coming judgment.
Nouveau clé Jima Jose, si avatonu fiala o clé egbenuola, si ole khame amela revela. Plo, te fiava drone von dodro siagbo, allo esilengogbona lagbo.
Then they had turned from God's word and his prophet to a modern theological terms of the word.
Ale otro rato maufenya clé efenya grondila lagbo, heide.
If you notice here, it's just at that time that God always raises up something.
Because he does nothing
until first he reveals it to the people. And he always reveals it by his servants. Now, but Elijah, during this time, had a secret place that God had ordained for him to go to.
Azon ke Elia le maimela tefe aglade le esi si maudodi nebe neyi.
That's the thing we want to see now, just before we have the prayer line.
Eye enye nu simie dibe mi akpofifia afi awogbedodora flila.
Elijah had a secret place provided by God himself. Now the church never provided for him. The king never provided for him. He didn't provide himself. But God provided a secret place for Elijah to be fed all the time during the drought, where his food was provided day by day.
Gake mawe jira tefe agla la dadi na Eliabe wayi le kudidia fe game afisi wajira ndudu doru dinel besiagbe.
He didn't need to wonder what's going to happen tomorrow. Wonder if the supply run out.
Me yanebe wabiasebe nukele chochoke eto sigbona la o. Alo abiasebe ke nendudu avode maha o.
God said, I have commanded the ravens and they'll feed you.
Mau globana, medesena akpavia obe wanyu.
What a wonderful thing. A type of our secret place in Christ.
Nujiany kanyesia. Esienye miafe aglafele Christo melafe podung.
When the world council and all is going on today that says the days of miracles is past.
Esima kikia mefe adang deha ple nusio katale eji yimekbe.
The great powers of God's been taken out of the churches. They seem like anymore. They don't have nothing but a sounding brass and a tinkling cymbal. We know that to be the truth. And form of godliness and denying the power thereof. Just the same thing that David did this morning with the ox carts. got away from the word.
Nu si tutu David wo lae le ngutisia heto nyi fe tasia damu o tre le nyalagbo.
When the word was presented and given to them, they did not want it. Therefore, they'd gotten away from it.
Esime wo tso nyalado wo nkume heto ede wo si ha o meti esia o e hata wo trara tso egbo.
That's what these people had done in the days of Elijah, gotten away from the word.
Numae nenemmewo wo le Elia fe nkekewo me wo tera tso nyalagbo.
They thought they had the word, but they didn't have it.
Wo susube nyala le yewo si kakeme le wo si o.
So notice, then, in the doing the time that he was going to punish the unbeliever, he made a way for the believer.
Ekama mi deje si be le yi si me wo le tohe gena jima kose tola etta modi na kose toya.
The same thing he does each time.
Nde kama ko wona gasia game.
In the days when he was going to destroy the world by water, he made a way of escape for Noah.
Lenka kasioma wole kikia metrogala eta dodoleme femo dadina Noah.
In the days that he was going to drown Egypt, he made a way of escape across the sea for his people.
Lenka kasioma wole Egypt trogala eta dodoleme femo si tofula na apaduko.
How God makes his way. Where there is no way, he is that way. He is that way.
Eye afisiye more kamalola. Eye amezwa mama.
Now, we realize that we're facing one of the greatest hours that history has ever known.
Azomye kwa deje sibe, miekpankuma kpere, nenamfe nusia odometwadeo.
It isn't exactly a warhead with a bright, shiny missile with a head on it that we should be afraid of. It's the churches we should be afraid of.
Manya tuowo sife tagbo le to dam mama ple esi tan nogo le nugbona la wolebe mi avona o hama o bong wolebe mi avona.
It's the hour that we're living. That we should watch. Now notice. But God made a way for Elijah to escape it. And he's made a way for his believing children to escape it now. The wrath and things that is to come. Because God could not be just to judge those people and send them punishment and sink Sodom and Gomorrah and sink Capernaum in the middle of the sea and condemn those generations in Sodom and Gomorrah and then let us do the same thing and get by with it.
Elabena mauma tengu anno jojwe esime wo trovonu amamao hetoto hegede wochi heti Sodom kple Gomorrah de gume nyro kapenawim de atia fume bufon jijima mao pede Sodom kple Gomorrah ngu ke emegbela wadasile miawo ya ngu nyareke maglomagble le esime miawo ha mie wo numake la o.
We're just as sure for judgment as they were sure for judgment.
Miakpo vondodro godo abe alesi vondodro vawa mao haji godo la ene.
Now, we noticed that the when these things come up, the modern trend of that day, God rose up a man in that day, or raised up a man rather, to combat the forces, and they wouldn't listen to it. They thought he was crazy. He'd lost his mind. He was just some old fanatic fool from the wilderness. Kind of bush crazed. But yet he had the word of the Lord. The word doesn't mean what it says, they say today. Oh, well, the Bible is a history book.
Oh, enyo, Bibla nye ngutinya gbaleko.
I guess you've seen this now. They claim that Eve didn't eat the apple. She ate a, what was it? I believe it was an apricot. They say now it was an apricot.
Masusu be miakpo nusia. Bena fifia la wole gbogblom bena. Mbena, menye yevu toye kha wadu o. Edu, nuka inge nwa. Mekwe se sebe yevu to jin. Ye gblom wole fifia. Yevu to jin ye.
And then that Moses never brought the children through the Red Sea is a big bunch of reeds up the other end of that sea. He went through a sea of reeds.
Eye gaula wobe mose mekplo devia o tofu jela me o. Afla dodo gande ye do yifula pe go kemeji ke afla o fe fume woto.
And how did the water, W-A-T-E-R, wall up on both sides and went through on dry land?
Eke manu katatia o zuglido. Tese I zuglio de akpa vya o. Eke ma de woto anyigba fufuji.
Oh, such nonsense.
Oh, abune nyao song.
But you see, it takes that kind of a day to bring God's wrath down upon the people. It doesn't.
Gake mikua, ehyan keke ma fume vibe wa hema ufo jiku afa amaoji. Awone.
They say there's no such a thing as these, even church people don't believe in miracles.
Oglona be nana keme li sigbe nusia o ene o. Hameto unto goha ome huanu kunu oji sana o.
I'll give you $1,000 and said, show me a miracle. Show me a miracle.
Managa dola akbede kami. Nenema oglona. Michonu kunu adefiam. Michonu kunu adefiam ko.
Well, they couldn't see it if there was 10,000 things done before him.
Enyo, oma tengu akwe o, newo wonu akpede kale wonku megha.
Why, they never see it.
Enyo, amama o, mele kpoge kpogbede o.
You said that's impossible. Oh, no, it isn't.
Nyaglobe, matengu afama nanama o. Oh, kpa o atengui.
Elijah one time was down at Dothan, and the Syrian army had come over and surrounded the city to take him, because they know that's where the nation's power laid was in that seer.
Elia riade yi eno dotan. Eye siri ato ufe afakova de tode dua. Bewa hwe. Ela bena. Wonya bena. Afima dukola lape ngusenle. Ele efe nukpola ome.
Well, the king, one of the men told the king of Syria, said, why, you know, Elijah the prophet, the Tishbite, tells the king of Israel what you talk about in your secret chamber.
Nuka ngtie fiala, engu meo domoto de kagblona siria fiala bena, ebe, nuka ngtie, enya, nyagblondila Elia, tishbitolae, glona nusi, e glona le woko gamela na Israel fia.
Say, go get that guy, that's the fellow's hindrance.
E globe, mi da leng tumave, e ye enye amesie le mochem nami.
And the whole Syrian army slipped in around Dothan, is all around it.
Eye Syria tofu afakobli bola de tode dotan. O fuklen kpedo le afisya fi.
And the Gehazi, the servant of the prophet, woke up and he said, oh, my father, the armies is all around us here. We're completely surrounded.
Ke Gehazi, si nye nyaglondi la fe subola fonche globena. Oh, fufonye, afakola de tode mi, o fuklen mi kpedo.
He said, why, there's more with us than there is with them.
Eglobena, cho, amesio le miachila sokbo wa amesio le wachi, mikuya.
And the Gehazi looked around and said, I don't see nobody.
Eye, Gehazi tanku godo, globena, nyemela meadeke kpom o.
He said, Lord God, open up that boy's eyes.
Eglobena, afeto mau, funtu vila funku o.
And his eyes opened up, and all the hills was full of angels and chariots sitting around the unseen forces.
Anuma ke funkuo fu ke tuo katanji yo fun kle maudola o kle tasiadamo siwe fukla kpedo musa makpo makpo.
Elijah walked right out there and the Bible said he smote them blind.
Elia sote ya fima ke bibla globena eton ko agba fu.
He walked out to them, they were blind to him.
Zonide ogbo o funkuo gbade enuti.
Walked out and said, are you looking for Elijah?
Etogo globena. Elia Timielea.
He said, yes, we're looking for him.
Edongbe, Elia Timiele.
He said, come on, tell you right where he's at. And led them right into ambush, right straight where the army's moved right out and got him.
Eglobe, mi va magblo afisi wole lafiami. Ale woklo wote, yira de asi, Eye aʋalogo la dogo va dze wo dzi le afi ma tututu.
Now the Bible said he smote them blind. That settles it.
Azɔ Biblia gblɔ bena etsɔ ŋkuagba ƒo evɔ ɖe afi ma.
And people are so spiritual blind today, though the Lord God come down in the midst of the people and do anything and the things he promised, they still can't see it.
Ke amewo ƒe ŋku gbã ŋutɔ egbe le gbɔgbɔ me. Ale gbegbe be ne aƒetɔ Mawu gadi va amewo dome hewɔ nu ɖe sia ɖe kple nu siwo ƒe ŋgbe wòdo hã, womete ŋu le ekpɔ ge o kokoko.
They are spiritually blind. Don't know God, don't know his great power.
Woƒe ŋku gbã le gbɔgbɔ me, womenya Mawu o, womenya eƒe ŋusẽ gã la o.
Now, we notice that they did that in the days of Elijah and they still do it today.
Azɔ míede dzesi be wowɔ nenema le Eliya ƒe ŋkekewo me eye wogale ewɔm egbe.
God smites them blind.
Mawu tsɔ ŋku agba ƒo.
They say today that there is no miracles, there is no such a thing. All this is emotion.
Wole gbɔgblɔm bena nukunu aɖeke meli o, naneke meli nenema o, nu siawo katã nye seselamewo ko.
And they said the same thing about Elijah, because when he was taken up and Elisha took his place, a young man, went bald-headed young.
Eye nenema ke wogblɔ ɖe Eliya ŋuti, elabena esi wokɔe dzo vɔ megbe eye Elisa xɔ ɖe teƒe, henye ɖekakpui tabebetɔ aɖe le yiyim sɔhe aɖe ko.
The children ran out behind him and said, "Oh, bald head, why didn't you go up with Elijah?"
Ɖeviwo nɔ du ƒum le emegbe nɔ gbɔgblɔm bena, tabebetɔ wo xoya, nu ka ŋuti wo ya me dzo yi yame kple Eliya wo mahã.
See, they didn't even believe it in the beginning. The people, after so many things have been done.
Mikpuya, omexoe dzi se ŋutɔ hã le gɔmedzedzea me o. Ameawo togbɔ be ewɔ nu geɖe fũu megbe hã.
And this great man of God had been translated into heaven by a chariot of fire, and the people still didn't believe it.
Eye Mawu ƒe amegã sia si ƒe nɔnɔme wotrɔ wo yi dziƒo le tasiaɖɔm dzi, gake amewo gakpɔtɔ gbe edzi xɔxɔ se kokoko.
And had their little children run behind this man and say, "Oh, bald head, why didn't you go up?"
Eye wona woƒe ɖevi suawo le du sim le ŋutsu sia yome le gbɔgblɔm be tabebetɔ xoxoe sia, nu katã womekɔ wo ya dzoe wa, mikuya.
And then the prophet cursed the children and a she-bear killed 42 of them.
Eye nyagblɔɖila la ƒo fi de ɖeviawo, ale sisi blisi nɔ aɖe wu blane sɔŋ le wo dome.
Now notice, today, as it was then, they put their own interpretation to the word.
Azɔ mi de dzesi, egbe, abe ale si wònɔ tsã ma ene la, wole woa ŋutɔwo ƒe gɔmeɖeɖe tsɔm na nya la.
Now if they want to do that, that's up to them. But they try to make us believe it.
Azɔ nɔ wodzi be yewoawɔ nenema la, ele woa ŋutɔ gbɔ, gake wole ete ŋukpɔ be yewoawɔe bena míaxɔe ase.
The Bible said that this word of God is of no private interpretation.
Biblia gblɔ bena Mawu ƒe nya sia meli na ame ŋutɔ ƒe gɔmeɖeɖe o.
God does his own interpretation.
Mawu kpɔa ye ŋutɔ ƒe gɔmeɖeɖe la gbɔ.
God confirms his word and that's the interpretation of it.
Mawu ɖo akpe eƒe nya dzi, ke emae nye gɔmeɖeɖe si li nɛ.
As I many times said, he said in the beginning, "Let there be light." And there was light.
Abe ale si megblɔ nɛ zi geɖe ene la, egblɔ le gɔmedzedzea me be, kekeli nedo, eye kekelia do.
That don't need to be interpreted. It happened.
Numa mehia be wade gɔme o. Eva me.
He said a virgin would conceive. She did.
Egblɔ bena, ɖetugbi afɔfu, efoe.
He said he pour out his spirit. He did.
Egblɔ be, yele eƒe gbɔgbɔ trɔ ge akɔɖi, ewoe.
And he said in the last days, the things that he would do, and he's doing it.
Egblɔ hã be, le ŋkeke mamlɛawo me la, nu siwo ke wòawɔ la, eye wòle ewɔm hã.
It don't need any interpretation. God's doing his own interpreting.
Esia mehia gɔmeɖeɖe aɖeke o. Mawu ŋutɔ le eƒe gɔmeɖeɖe la wɔm.
No matter what foolish man say, that doesn't stop God a bit.
Meka bu ne nya si ame aɖe agblɔ o, eya matɔ te Mawu kura o.
When Jesus is on earth, he had as much unbelief to contend with as we have today and maybe more.
Esime Yesu nɔ anyigba dzi la, ekpe akɔ kple dzimaxɔse geɖe si míekpena egbe kple nu bubu geɖe fũu hã.
But it didn't stop him. He went right on. Performing and carrying out his duty and God confirming everything he done.
Gake siame tote yama o. eye dzi tẽ le eƒe dɔdeasi la me henɔ ewɔm ke mawu ɖo kpe nu sia nu si wòwɔ la dzi.
He said, I'm not by myself. My Father and I are one. He dwells in me. It ain't me that doeth the works, it's the Father that dwelleth in me.
Egblɔ bena, nye mele ɖokuinye si o. Nye kple fofonye la miele ɖeka ele menye. Menye nye le dɔawo wɔm o. Fofonye si le menye lae.
And if I do not his works, then don't believe me. But if I do the works, then yet you can't believe me. Believe the works.
Eye ne nye mewɔ eƒe dɔwo la, ekema migaxɔ dzinye se o. Gake ne mewɔ dɔawo, evɔ miagate ŋu axɔ dzinye se o la, ekema mixɔ dɔawo dzi se.
In other words, they search the scriptures, he said. For that's where you think you got eternal life, is by knowing the scriptures.
Mikuya, le gbɔgblɔ bubu me la, wo midzro ŋɔŋlɔwo me. Nenema wo gblɔ, elabena miesusuna be le wo mawo me la, miakpɔ agbemavɔ le ŋɔŋlɔwo nyanya me.
And the scriptures itself testifies of me. And what a statement.
Ke ŋɔŋlɔwo ŋutɔe nye nu siwo le ɖase diem le ŋunye. Amen. Nyagbɔgblɔ kae nye si.
They are they, the scriptures, that tell you who I am, Jesus said.
Wowo nye ŋɔŋlɔawo ye. Le ame si menye la gblɔm fia mi, nenema Yesu gblɔ.
And it's the scriptures that tell you the hour that we're living in.
Ke ŋɔŋlɔawo ye, agblɔ gaƒoƒo si me miele agbele la na mi.
And the things that you see done, it's God himself among his people.
Eye nu siwo miekpɔ wo wɔ la, mawu ŋutɔe si le etɔwo dome la ye wonye.
Nothing can raise the dead but God.
Naneke mate ŋu afɔ ame kukuwo ɖe tsitre negbe mawu ko.
Nothing can do the things that he's doing now but him.
Naneke mate ŋu awɔ nu siwo wɔm wole la o negbe eya ma ko.
For the Bible said he's the same yesterday, today and forever.
Elabena Biblia gblɔ bena enye eya ma ke etsɔ egbe yi ɖe mavɔmavɔ me.
Now, we see that modern trend of the people then. All the days are past. There's no such a thing as miracles. The people are all emotionally worked up.
Azɔ miekpɔ ame siwo gbe nuwɔwɔ lɔ ɖe nu le ma yi. O ŋkeke ma nu va yi vɔ. Naneke megali si gbe ŋkunuwo ene o. Wowɔ dɔ ɖe ameawo ƒe seselame dzi.
Listen to that Elijah, the prophet, cried against them and their theologians.
Miɖo to Elia, nyagblɔɖila, ale si wòdɔ ƒe ɖe mawu ŋuti nusrɔ̃lawo ta.
Notice he spoke as if he was God himself.
Midegesi be eƒonu abe mawu ŋutɔ ene.
Elijah spoke as if he was God himself. The dew will not fall from heaven until I call for it. Amen. Yes, sir.
Elia ƒonu abe eyae nye mawu la ŋutɔ ene. Zamu ŋutɔ hã matsa o negbe nye agblɔe hafi. Amen. E amegã.
The prophet had been so long in the presence of God.
Nyagblɔɖila la nɔ mawu ƒe ŋkume ale gbegbe.
The prophets of the Old Testament, or any time, when they live in the presence of God until they become the Word, their message is the Word itself.
Nubabla xoxoa me ƒe nyagblɔɖilawo, alo heyi ɖe sia ɖe tɔko, ne wonɔ agbe le mawu ƒe ŋkume ʋu va se ɖe esi wozu nya la, ekem woƒe gbedeasi la nye nya la ŋutɔ ŋutɔ.
Remember, he said, "Thus saith the Lord."
Eye mi ɖo ŋku dzi be, egblɔ be, ale aƒetɔ gblɔ esi.
And when those men had those messages from God, and they become so wrapped up that their own thinking.
Eye nenema mawo xɔ gbedeasi mawo tso mawo gbɔ, va se ɖe esi me wozu avɔwo tsɔ, ale gbegbe be woa ŋutɔ ƒe susu ya.
It might have been against their thinking. They might not have been able to see it right.
Atengwa nye nu si titre ɖe woƒe susu ŋuti, ɖewo la womekpɔe be enyo o.
But they were speaking the word of God. Thus saith the Lord.
Gake mawu ƒe nya wonye gblɔm wole. Ale aƒetɔ gblɔ esi lae.
There will not be any rain till I call for it.
Si aɖeke madza o, negbe nye koe ayɔe hafi.
Oh, what a statement.
Oh, nyagbɔgblɔ ka gbegbe nye sia.
He had been in the presence of God and been vindicated so perfect.
Enɔ mawu ƒe ŋkume hexɔ kpe ɖo dzi deblibo.
And remember, that also follows Amos 3:7. The Lord God will do nothing until first he reveals it to his servants the prophets.
Ke mi ɖo ŋui be,
eya ha ga so kple Amos ta ton kukui adren afoto mawu ma wana na ka o negbe de wo de fia efe dola si o nye nyagblondi la o hafi
said there's not going to be any rainfall
ekblobana ti adeke mele chachage o
he first they laughed at him they thought he's crazy that fanatic
yekwe hafi wo kwe wo bube kutu wo tomi wo la o ye
but see he had thus saith the Lord that it wasn't going to rain
gake mikuya ale afoto gblo esila esibena timele jajage o
and God before he did that he revealed it to Elijah his servant
aye afi mauna wonumala adefia fo dola elia
and he was a vindicated proven prophet so the people are to repent it
ke enye nyagbori la siji wodopi alo siji woda asiro eyata elebe ameona trochime eyako afi
but still that they laughed and so we got plenty of rain the reservoirs are full the rivers are running good
gakia lesia tefela woku igblobana o sile jajam le miagbo sogbo miafa tigo yoken eye tosisio le sasram nye
the bible said that there was not even dew for 3 years and 6 months
bibla globe zamuha macha lefa etokle leti adesome o
all the brooks and waters dried up everywhere
tofu mati okata mie la afisi afi
that wasn't that man that was god speaking through that man
manya amalaya o emaya nye mau silenu fom to amalame
that was the eye it was we always know
emala nye laye wo nye mie jesie sia sia yi
so we find out that when a man comes sent from God, ordained of God, with the true, thus saith the Lord, the message and the messenger are one and the same.
Eyata eya, nyekbobana, ne amyadeva, eye mawe dwe, wadwe di to mawugbo, ple ale afotok blo esiva vantola, gbedasila, ple gbedasichola wo swadeka.
Because he is sent to represent, thus saith the Lord, word by word. So he and his message is the same.
And Labana, what do it abe? Waho, Ale afetok blo esila fetefe, nyafu nyaji, eyata, eyakble, bedasila, ozu, nudeka.
A denominational man under denominational auspices, he and the church is the one.
Komara ton kotwade sile komara ton kwade fuk poklotela eyakle hamala wonye deka.
A theologian under theology made by some denomination, he and his message are one.
Mawungunusrola sile mawungunusosro si komara ton kwade pa tela eyakle fuk bedasila wole deka.
Church of theology, a theologian. It's correctly.
Mawungunusosro hame alo mawungunusro lade.
Then when a man comes with thus saith the Lord, he and the message is one.
Ekama na amiade fakle ale afotoglo esila eyakle bedasila wole deka.
And when Elijah come with thus saith the Lord, he and his message became one.
Ke esielia fakle ale afotoglo esila eyakle afok bedasila otrozu deka.
Just as Jesus, when he come, he was the word, St. John 1.
Tututu abe yesuene, esi ofala, enye nyala, Johannes kokwe tagba.
So the word of God and the messenger of the age was the self-same thing all the time.
Ekema maufo nyala, ple, akbeno yafek bedasi chola, wanyanu de katututu esiayi.
That's right.
Ele tefe.
Jesus was the word that was prophesied of.
Yesu nye nyala singuti wakblo nyadile.
He was what the prophet said would happen. A virgin shall conceive and bear this child.
Enye nusi nyagblondi la glondi be avajo. Detubi afofu eye wajivyi.
Way back in the beginning, God told him, said, the woman's seed shall bruise the serpent's head, he'll bruise her heel.
Le goma jeji amedake la, ma uglona wobena, nyonu lapo jijima akbatana da.
All these prophecies have been given.
Wonanya glondi siawo katadi.
David crying, All the rest of the prophets down through the ages speaking of him.
David, ame si favi, kple nyagblɔɖila mamlɛawo katã siwo to agbenɔyiawo me va yi la, eya ŋuti wonɔ nu ƒom le.
He was that word manifested. Hallelujah.
Eyae nye nya si wo de de go. Hallelujah.
How do you see where I'm trying to get to?
Azo mi kpɔ afi si miɛ le agbagba tsɛm be miadoa.
I spoke with you pretty plain this morning.
Ma ƒo nu kple mi eme na kɔ le ŋdi sia.
Don't you see the authority of the living God in the living church, the bride?
De miɛ kpɔ Mawu ƒe agbe ƒe dziɖuɖu le ŋgbetɔ hame ƒe agbe la me wɔa.
The sick are healed. The dead are raised up. The cripples walk. The blind see. The gospel goes forth in its power. For the message and the messenger are the same.
Dɔlelawo kpɔ dɔyɔyɔ. Ame kukuwo fɔ ɖe tsitre. Bafawo zɔn azɔli. Ŋkuagbatɔwo kpɔ nu. Eye nyanyui la de zɔ le eƒe ŋusẽ me. Elabena gbedasi la kple gbedasitsɔla la wole deka.
The word is in the church, in the person.
Nyala le hamea me, le ame me.
The word of God was in Elijah. When he walked up there with thus saith the Lord and said it isn't going to rain.
Mawu ƒe nya nɔ Elia me, afi wo zɔ yi, egbɔ le afi ma kple ale aƒetɔ gblɔ esi, hegblɔ nɛ be ti ma dza o.
That wasn't Elijah, that was God in Elijah.
Ema la, menye Elia ye o, Mawu si le Elia me.
I've said it many times like the Christian Science lady that told me one time, I've told it many times about it.
Megblɔ zi geɖe, abe ale si aƒenɔ Kristo me nyasatɔ aɖe gblɔ nam kpɔ ene. Mebɔ nya sia kpɔ zi geɖe.
She said, Mr. Branham, you put too much bragging on Jesus.
Egblɔ be, amegã Branham, ewɔ anume le Yesu ŋuti fũu akpa.
I said, I hope that's the only thing I've got to answer for.
Megblɔ be, mekpɔ mɔ be nu ɖeka ma ko ŋuti ma va ɖo nya ŋu le.
And she said, you try to make him divine.
Eye wògblɔ be, ele agbagba dzem be yatsɔe awɔ ame si nye Mawu meme.
I said, he was divine.
Megblɔ be, enye Mawu meme.
Said, oh, he was a prophet, he was a good man, but he wasn't divine.
Egblɔ be, oh, nyagblɔɖila wònye, enye ame nyui aɖe. Gake menye Mawu meme o.
Now I said, well, show me one scripture that says he wasn't.
Eye megblɔ be, enyo, tsɔ ŋɔŋlɔ ɖeka ko fia si gblɔ bena menyi o.
Said, in the book of St. John, it says that he wept when he went to the grave of Lazarus.
Egblɔ bena, le Yohanes kɔkɔe me la, wogblɔ bena, efa avi esime wòyi ɖe Lazaro ƒe yɔdo to.
Well, I said, sure he wept. He was both human and divine.
Enyo megblɔ be, kaka ɖe dzi tɔe la, efa avi, enye amegbetɔ kple Mawu meme.
He was a man weeping, but he had to be God to raise the dead. Right.
Enye ame, esi wo favi, gake ele be wanye Mawu be wafɔ ame kukuwo ɖe tsitre. Esɔgbe.
I said he was a man hungry, but he was God feeding 5,000 with a couple of biscuits and 5 fishes. That's right.
Megblɔ be, enye amegbetɔ si dɔwu, gake enye Mawu. Esi wo nyi ame akpe etɔ kple akpɔnɔvi eve kpakple tɔmela atɔ esia le teƒe.
He was a man sleeping on the back of a boat, but he was God and he made it still the waters.
Enye ame, esi wo mlɔ anyi ɖe tɔdziʋua ƒe megbe, gake Mawu si le eme la koe ate ŋu ana be tiawo na si ɖoɖui.
For why? He and his message was one.
Elabena nu kae, eya kple eƒe gbedasi la wole ɖeka.
He said, I and my Father are one. My Father dwelleth in me.
Egblɔ be, nye kple fofonye mie le ɖeka, fofonye le menye.
He was the fullness of the Godhead bodily.
Enye Mawu nyenye la ƒe blibo nyenye le ŋutilanu.
I think it's so striking the other day. When I was bringing the seven church ages.
Mesusu be esia wɔ dɔ ɖe amewo dzi nyitsɔ va yi, esime menɔ hame ƒe agbenɔyiatriawo hem vee.
To start off with, I couldn't make out Jesus standing there with those, with that white over him like that. I said his hair was white as wool.
So je gomela, nye nye meteng te jesi, yesu, si chitre de afi ma kle nu ma o, kle nu yi ma le fe tamen nene ma o. Afi si o glo le bena, eƒe ɖa fu abe ale fu ene.
I couldn't understand how a man 33 years old would be snow white.
Nyemete ŋu se egɔme nu si ta ŋutsu si xɔ ƒe blaetɔ̃ la ƒe taɖa nate ŋu afu abe snow ene o.
I called a good theologian, Pentecostal theologian, a good dear friend was Brother Jack Moore.
Meyɔ mawu nusrɔ̃la akuaku aɖe, ame si nye mawu nusrɔ̃la pentekostetɔ xɔlɔnye vevi vavãtɔ aɖe, enyo nɔvi ŋutsu Jack Moore ye.
You're smart, intelligent man.
Enye ame nyanu si ƒe tagbɔ kɔ ŋutɔ.
He said, Brother Branham, that was Jesus glorified. That's what he looked like after he's glorified.
Egblɔ bena, nɔvi ŋutsu Branham, ema la, Yesu si ŋuti wokɔ ye, nenema ye ƒe dzedzeme le esime wokɔ ye ŋuti.
No, I couldn't believe that. No.
Gbede, nyemete ŋu xɔ edzi se nenema o. Gbede.
I said, well, Brother Moore, thank him.
Me gblɔ be, enyo nɔvi ŋutsu Moore, akpena o.
I got in the room there and got to speaking. To God.
Mayi de xɔme afima, xede asi nuƒoƒome kple Mawu.
I run my concordance to take him back to Daniel where it said, and he came to the Ancient of Days, whose hair was white as wool.
Meto nye nyadzigbalẽ me, be malé ŋku ɖe eŋu keke va ɖo Daniel me, afi si wogblɔ le be, eye wova ŋkekeawo ƒe amegãɖeɖi, ame si ƒe ɖafu yi abe ale fu ene la gbɔ.
I said, Lord, I don't know what to say, and I've got the responsibility.
Megblɔ bena, aƒetɔ nye menya nu si magblɔ o, enye do aɖe si kpɔ ŋkunye me.
Now that was before this, remember before the seven seals was open, about a year or more before.
Azɔ ema va me afi nu, ke mi ɖo ŋui be, afi wo ʋu nutrenu atriawo ye, anɔ abe ƒe ɖeka ko do ŋgɔ, alo awu hã.
I was praying, our Lord, what was it?
Menɔ afi ma henɔ gbe dom ɖa. Aƒetɔ, nu kae wonye?
And I looked standing before me, and there stood a man, and he was a judge, and he had a white wig on.
Ke mekpɔ be le tsitrenu ŋgɔ nye la, ŋutsu aɖe tɔ te ɖi, ke enye ʋɔnudrɔla, eye wòtsɔ tatsɔnu ɣi.
The old judges of ancient days used to wear a white wig to show that he was a supreme authority.
Sa le blemame la, ʋɔnudrɔlawo ɖɔna tatsɔnu ɣi be woafia be ŋusẽ si ƒota la le yewo si.
And then, when I seen Jesus with the white wig, I said it only vindicates the truth that we know that he is the supreme authority.
Eye emegbe esi mekpɔ Yesu kple tatsɔnu ɣi ma la, megblɔ be deko esia ɖo kpe nyateƒe si míenya la dzi bena eya enye ŋusẽ si ƒota.
God witnessed the same thing on Mount Transfiguration, said, this is my beloved son. Hear him. The supreme authority.
Mau divadi da sema ke le ŋuti tɔtrɔ to la dzi bena, esia nye vinye lɔlɔa, mi ɖɔ to eyama, ŋusẽ si ƒota.
Then, back out there at the beginning of the seven seals, when those seven angels come down in that pyramid form,
eye le egodo afima le ntrenu atriawo ƒe dzitoto la, esime mawudɔla atriawo ɖi va le toxɔ ƒe nɔnɔme la.
Stood there and told me to return back here and speak on those seven seals and be with me.
Wotitre ɖe afima hegblɔ nam be, matrɔ va afi sia ne magblɔ ntrenu atriawo eye yanɔ anyi kplim.
He showed me what they were, the lost things.
Yafiam nu siwo wonye, nu siwo bu la.
I always thought it was sealed on the back of the book, and it'd be something wasn't wrote in the book. But it turned out that it was made known that he cannot do that.
Masusuna kokoko be wotre wonu de agbale la godo, eye wonye nane si o menglo de agbale la me o. Gake nu atro wo de fia bubue be matengu awone ne ma o.
It isn't something that's written in the book. It's something that's been hid in the book.
Manye nane si o nglo de agbale la me o. Enye nane si o gla de agbale la me.
Or whosoever shall take one word from it or add one word to it.
Elabena mesia mesi adenya de kale eme alo ato de ka akpila.
So it is a mystery that's been in the book in these seven church ages.
Ekema enyenya agla sile agbale lame hohoho le hamea fe agbenoi adria ome.
Each one of them produced a mystery. All about water baptism and these other things that they fumbled about so long.
o dometɔ ɖe sia ɖe na nyaɣaɣla aɖe nu si katã ku ɖe ŋɔŋrɔ le tsime kple nenem nu siwo ŋuti amewo trɔ kpe le eteƒe titi la.
Then when that went up, the big observatories from way down in California, from down in Mexico, over Tucson, everywhere taking the picture of it.
Ekema esime nu sia dogo la, yamenukpɔƒe gã si le California keke va ɖo Mexico le Tucson tame le afi sia fi la, wonɔ foto ɖeme esia.
It's a mysterious sight.
Enye nukpɔkpɔ si wɔ nuku.
Brother Fred Southman there, sitting right back there, and I, Brother G. Norman, standing right there present when it went up.
Nɔvi ŋutsu Fred Southman ma si nɔ anyi ɖe megbe afi ma kple nye ŋutɔ kpakple nɔvi ŋutsu Jenny Norman nye tsitre ɖe afi ma hafi wòyi yame.
They took the picture, still they don't know what about it.
Woɖe fotoe, gake kokoko la, womenya nu si eku ɖe eŋuti o.
Here some time ago, everybody saying, look here, this looks like this, and that, them angels' wings, how they were folded in there.
Le afi sia ya ɖe yi va yi la, ame sia me nɔ gbɔgblɔm be, kpɔ afi sia ɖa, eɖi nu sia. Kple ale si mawu dɔla mawo ŋlɔ woƒe aƒalawoe le afi ma.
One day turning it to the right, looking, there was Jesus Christ, just as perfect as Hoffman ever drawn him.
Gbe ɖeka si me trɔe ɖe ɖusi me henɔ ekpɔm la, mekpɔ Yesu Kristo abe ale si tututu Hoffman te ene.
He was standing there with a white wig on, looking back down towards the earth, showing that he's supreme authority.
Ele tsitre ɖe afi ma, ɖɔ tatsɔnu ɣi. Hele anyigba kpɔm ɖo ɖa, esi fia be eyae nye ŋusẽ si ƒota la.
The heavens declare it, the Bible declares it, the message declares it. It's all the same.
Dziƒo ɖe gbeƒẽ, Biblia ɖe gbeƒẽ, gbedasi la ɖe gbeƒẽ, wo katã nenema pɛpɛpɛ.
Supreme authority with the white wig on.
Ŋusẽ si ƒota, si ɖɔ tatsɔnu ɣi ɖe ta.
See his black beard under it. Many of you have seen the picture, we got it back there.
Nyakpɔ eƒe ge si le yibɔ le gɔme. Mia dometɔ geɖewo kpɔ foto la, mikpɔe yibɔ le afi ma.
Just turn it to the right, sideways, look at it.
Mitrɔe ɖe ɖusi me ɖe axa ɖeka ne miakpɔe ko.
There is just as perfect as if it was been photographed of him.
Eye enye ema le afi ma hede blibo pɛpɛpɛ abe ale si ko wòanɔ nenye be ɖewo ɖe foto amea ŋutɔ da ɖi ene.
They're looking at it from the wrong angle. You got to look at it in the right angle.
Dewo metrɔe ɖe axa nyuitɔ dzi afi le kpɔm o. Ele be woatrɔe ɖe axa nyuitɔ dzi afi akpɔe.
And only the Lord God can reveal which is the right angle.
Ke aƒetɔ mawu ɖeka koe ate ŋu aɖe axa si nye nyuitɔ la afia.
Turn it to your right, look at it.
Trɔe ɖe wo nuɖusi me eye nakpɔe.
There he is, just as perfect as it's been photographed up there.
Eye ema pɛpɛpɛ hena wo ɖe fotoe le yame afi ma.
The first time I ever seen him, he looked like the head of Hoffman. I'd never seen that before.
Zigbato si mekpɔe kpɔ la, eɖi ta si Hoffman. Nye mekpɔ esia kpɔ tã o.
Billy Sunday's Tabernacle years later, I saw it.
Ke le ƒe aɖewo megbe meva kpɔe le Billy ƒe kɔsiɖagbadɔ me.
My house has never been without one of the pictures since.
Tso keke ye ma yi la, foto mawo megbea nye aƒemenɔnɔ kpɔ gbeɖe o.
Then here in the skies, saying it's the very God that I saw. In this vision out here, just a little boy out here by where this schoolhouse stands. He looked like that.
Ale le yame afi sia be wòagblɔ be mawu la ŋutɔ ŋutɔ si mekpɔ le ŋutegame lae le afi ma. Esi menye ŋutsuvi dza aɖe ko le teƒe sia si te ɖe afi si sukuƒe ma le la gbɔ. Eɖi ema tututu.
And here in the heavens, 33 years later, declare it, that it's the truth.
Eye le ƒe blatɔ megbe le afi la, dziƒo va ɖe gbeƒe be nye teƒe.
That's the way he looks. Not some mystic something of somebody's idea.
Nenema ƒe dzedzeme le. Menye glitoto nane si tso ame aɖe ƒe susu me ye o.
Like in the Vatican, they got a Christ daughter there with a little white ring of beard or a ring of beard around his chin. About half inch long, runs right around top of his mouth like this, and call that the Christ.
Sigbe le Vatican, wona wo ta Christo de afima ple ge si tefli kotoklu suade alo ge kotoklu ade si fokla efe glagome si adidi abe asibi de afako la fokla efe nuto vai aleke eye wo yo numa be Kristo la.
I just put in mind a Greek artist I seen one time in an ancient cathedral showing what Adam and Eve looked like. They looked like beasts or something.
Ema na ba nye susu ye nutala hela toa de si mekpokpo le ble magbe do kwa de me. Nane si ke fia nu si adan kple khawa wo di la de ko la lo nane pomeviko.
That's what the carnal mind can perceive of some spiritual thing.
Nana ma enti la mama fa susu atenwa akpo gbogbo ma nuwe enyema.
I think Adam was the most handsome man that ever lived, and Eve was a perfect woman in every way.
Masusuba Adam nyang to get a kekekeke sinog besiamakbo, eye hawa hanyang yon usi deblibo la gosia gome.
Now, carnal minds wraps up the thing in their own ideas, then God sends down and unfolds the thing by his power.
Azong tilamame, fasusu do sefena nwale, one top of susume, eata.
That's exactly what took place here in the days of Ahab. Now, we find out that Elijah could say that because the message of the hour and the word of God, well, the messenger, the message, and the word was exactly the same thing.
Azom yek pobena Elia atengwa glone nema la bena gafofo la fe gbedasi ple mawu fe nyala. Gbedasi chola, gbedasi la kple nyala, wonye nu de katututu.
The prophet, the word, the message. Messenger, message and message. Was the same.
Nyagbladi la nyala, gbedasi la, gbedasi chola la, gbedasi la, kple gbedasi la, wo le de ka.
Jesus said, if I do not the works that's written of me, then don't believe me.
Yesu glabe, ne nyeme wo dosi o ngladi de nguti nye wola, ekama miga khoji nye sa o.
That's good.
Anyong to.
Any man and his message is one.
Ama de siade klefe gbedasila de kako ole.
That's why today that they do not believe in doing the works of God because they do not accept the message of God.
Numatae ekbela, ome kwa maufe doofe wa wajisena o. Elabena ome lona de maufe gbedasila ji o.
They don't believe the message.
Ome kwa gbedasila ji sa o.
But those who believe God's hour that we're living in, these things are hidden food. Just think, God has so hid it that they look right at it and don't
see it.
The same way that Elijah blinded the Syrian
army.
The same way that God blinds the unbeliever from the true, genuine food of the child, the believer.
What
they call Noah a fanatic, building an ark, his eyes were open to the word of God and the promise.
Nuka oyana Noah. Wato miwala. Esi wole adakafulak pam, efe nkuna fufude ma ufe nyakle ngbedodo lang.
The very thing that they call fanaticism saved Noah and his family.
Numa si tututu wo yobbe, wato miwa wola ye de no akple fe fomela.
The very same thing.
Nikuya, numa ke tututu.
The thing that people laugh at is the thing that we pray for.
Nusi kom ama olela, yenge nusi fe gbedom ram yawe amyele.
The thing that people call crazy, we call great.
Nusi yoma mole be tukukula, miao mye yona be ga.
What the world calls great, God calls foolish.
Nusi kikame yona be ga la, mau yona be adafajeje.
And what the world calls foolish, God calls great.
Eye, nusi kikame yona be adafajeje la, mau yona be ga.
It's just exactly the contrast between the right and wrong.
Doko wanya akpasa ga, si le nyikple fondome.
Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
Yesu Kristo nye yamake eto egbe yide mafomafome.
Remember, he went into his secret place by the plan of God, by the call of God, and the word of God.
Midon kuji, eyide efe aglafela, le maufe dodonu, to maufe yoyo, ple maufe nyaji.
Elijah entered into his secret place by God's foreknowledge, plan, and a call upon his life and according to the word.
Elia gede ƒe ɣaɣla ƒe la to Mawu ƒe nyanya ɖi ɖoɖo kple yɔyɔ si le eƒe agbetsi la me kpakple ɖe nya la nu.
If that ain't the way we entered, I don't know why we get there.
Ne ema menye ale si miegana ɖe eme o la, ekema nye meganya ale si miage ɖe afi me o.
And notice, before the drought began, Elijah went into this place of secret for his living.
Ke mi de jesi, afi ne kudidi la natse egɔme la, eyi ɖe ɣaɣlaƒe sia hena eƒe nyinyi.
A very type of before the judgment starts to strike the earth, the church is already called out, the bride's already chosen, and just waiting before the judgment strikes.
Kpɔɖeŋu si sɔ kpli tututu wònye be hafi ʋɔnudɔdrɔ̃ nadze anyigba ƒoƒo gɔme la, woyɔ hame la tsui xoxo, wotia ŋugbetɔ la xoxo, eye deko wole lalam be ʋɔnudɔdrɔ̃ la nadze gɔme.
Already waiting, eating the food of God, enjoying the blessings of God.
Ele lalam xoxo, hele Mawu ƒe nuɖuɖu la ɖum, ele gome kpɔm le Mawu ƒe yayrawo me.
Any man in his normal mind knows that we're headed straight, we're right in the hour of judgment.
Ame sia ame si le eɖokui me la nya bena mietuta ɖe egbɔ te, miele ʋɔnudɔdrɔ̃ ƒe gaƒoƒo la me tututu.
Look, Brother Banks, several of you men at sure tonight, they stand out there on that mountain that morning.
Kpɔɖa nɔvi ŋutsu Banks kple mi ŋutsu geɖe siwo le afi sia fia sia la, mi tsitre ɖe tomatsi gbemagbe ŋdi.
And I want to speak about that mountain next Sunday morning, Lord willing.
Eye me di be ma ƒo nu tso toma ŋuti le kɔsiɖa gbe ŋuti si gbɔna ne aƒetɔ la lɔ.
Got a great revelation, something further that I can't hardly keep telling tonight, but I have to say.
Mexɔ ɖeɖefia gã aɖe, enye nane si gade ŋgɔ wu be esese nam be magblẽ ɖi fia sia be nye ma ƒo nu le eŋu o, gake ele nam be mikpea.
It's just constantly, all the time, one thing happening after the other, see.
Ke enye nane si vana ɖe asi le ga sia ga me, nuɔ atsɔ eɖe ɖe bubu yome, mikpea.
It'll never stop happening, for it was thus saith the Lord.
Woma dzidzɔdzɔdzɔ gbeɖe o, elabena ale aƒetɔ gblɔ esi ye.
Every one of you here, thousands times thousands over the tape, heard me stand and say, thus saith the Lord. It'll be thus and thus.
Ame ɖe sia ɖe le mia dome afi sia, si le nyaƒoka dzi zi akpenanewo, metitre gblɔ bena, ale aƒetɔ gblɔ esi, nane anɔ ale kple ale.
And even the newspapers and magazines have to declare it to be the soul.
Ele na nyakakagbalẽwo kple nyadzɔdzɔgbalẽwo ŋutɔ hã be woaɖe gbeƒã be nenemae.
They don't know what it's all about, but they've seen it.
Womenya nu ke ku ɖe nua katã ŋuti o, gake la wokpoe.
They don't know what it is, but they've seen it. Making the word exactly the truth.
Womenya nu si wonye o, gake la wokpoe. Nu si wonya la nyateƒe tututu.
When you stand out here on the river, that angel of the Lord came down that day 33 years ago, 1933 it was. Come down and spoke the things that he did.
Mienɔ tsitre ɖe tɔ la to afi sia, eye aƒetɔ ƒe dɔla di va gbemagbe ƒe blatɔ̃ vɔ etɔ̃ alo ƒe akpe ɖeka la ƒe asieke blatɔ̃ vɔ etɔ̃ me boŋue. Edi va he gblɔ nu siawo ke wòwɔ la.
Walked out, many men stand upon the bank and said, what does that mean, Billy?
Medogo, eye ame geɖewo nɔ toa to le afi ma gblɔ bena, esia ƒe gɔme ɖe, Billy.
I said, that wasn't for me, that was for you. I believe, you don't. Just went walking on.
Megblɔ be, menye nye tae o, miawo tae. Mexɔ edzi se, miawoe mexɔ edzi se o. Eye deko mezɔ yi ŋgɔ.
Then the pastor said to me, he said, you mean that you, with a seventh grade education, is going to go all over the world and pray for monarchs and potentates and kings and things?
Eye, kplɔ la gblɔ nam bena, egblɔ be, gbɔgblɔm ne le be ye si de sukuse xɔ adre ko la, ye le yiyi ge ɖe xexea katã me aɖa do gbe ɖa ɖe dukɔnunɔlawo kple dziɖulawo kple fiawo kple toawo katã tame hã.
Oh, said forget it.
Ke o egblɔ be tsɔ nu ma ŋlɔ be.
I couldn't forget it. It was engraved upon my heart.
Nye mate ŋlɔ esia be o, woŋlɔe ɖe nye dzikpe ŋu.
Now, here 33 years later, everything he said has happened perfectly the way he said he would do it.
Azɔ afi, ƒe blatɔ̃ vɔ etɔ̃ megbe la, Nu siwo katã wogblɔ la va va eme pepepe abe ale si wogblɔ be yawɔe ene.
He's God and can't fail. He always keeps his word.
Mawue, eye mate ŋu ada fu o. Elia eƒe nyame ɖe asi tegbe.
He don't never doubt it.
Me, migake ɖe esia kpɔ gbeɖe o.
Now notice, he went in by the plan of God, foreknowledge, call of God, and the word of God, and went in before the drought set in.
Azɔ mi de dzesi be eyi le Mawu ƒe ɖoɖo alo nyanyaɖi la nu, Mawu ƒe yɔyɔ kple Mawu ƒe nya la nu, eye wòyi hafi kuɖiɖi la dze gɔme.
Now, we know that judgment is ready to strike.
Azɔ mienya be ʋɔnudɔdrɔ ɖo dzi.
Standing on the hill that day, Brother Banks Wood standing here was walking up the hill.
Esi me titre ɖe toa dzi gbe ma gbe la, nɔvi ŋutsu Banhut, esi le titre ɖe afi sia la, mie zɔ nɔ toa liam.
Maybe I quote it again. So that build your faith for this prayer line is fixing to take place in the next 10-15 minutes.
Dohi magato si esia dzi ake, ale bena esia na tu miaƒe xɔse ɖo hena gbedodoɖa fli si le gɔme dze ge le miniti ewo alo atɔ siwo gbɔna me.
I was just walking ahead of Brother Banks.
Menɔ ŋgana nɔvi ŋutsu Banks vie le azɔli la me.
He was, I think he had left Sister Ruby when she was sick.
Enɔ, mesusu be edzo le nɔvi nyɔnu Ruby gbɔ esime eya nɔ dɔ lém ta.
And he, coming behind me, I noticed his face red.
Ke ele yɔnye me gbɔna, mekpɔ eƒe ŋkume dzesi be ebia.
I looked back, I thought the hill might be a little hard from the pull. So I kind of slowed up.
Metrɔ kpɔ megbe. Mesusu be ɖewo ma hi to alelia sese ne vie, ale mesusu be ma wɔ ɖɔɖɔɖɔ vie.
Right in them deserts, right up the hills like that, right where the angels of the Lord appear.
Zi ɖeka le gbe mawo dzi la, le toa dzi alea tututu la, le afi si tututu aƒetɔ ƒe dɔla va la.
He's heading right in that direction then, where they appeared a few months before that.
Mie tuta afi ma lɔƒo tẽe, afi si wòɖi va anɔ ɣleti ʋɛ aɖewo va yi do ŋgɔ na esia.
As I went up the hill, the Spirit of God, when I turned around and looked on top of the mountain, he said, pick up that rock and say to him, thus saith the Lord. You'll see the glory of God in the next few hours.
Eye esime lia yi to la dzi la, Mawu ƒe gbɔgbɔ, esime metrɔ kɔ hekpɔ to la tame la, egblɔ bena, tsɔ agakpe ma, eye nagblɔ nɛ bena, ale aƒetɔ gblɔ esi. Miakpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe le gaƒoƒo ʋɛ si wogbɔna la me.
I just picked up the rock and said, Brother Banks, I don't know why. Throw it up the air and I said, thus saith the Lord, you're going to see the glory of God.
Deko me do asi ɖa tsɔ kpe la ko, hegblɔ be, nɔvi ŋutsu bam, nyemenya nu ka ŋutie o, me de ɖe yame hegblɔ be, ale aƒetɔ gblɔ esi, mie le Mawu ƒe ŋutikɔkɔe kpɔ ge.
He said, that meant Ruby.
Egblɔ be, Ruby gblɔm nelea.
I said, no, I don't think it had anything to do with you, Banks, or Ruby, either one. I just think it was just saying, thus saith the Lord, something's going to happen.
Megblɔ be, o, nyamesusu be esia ɖo nya aɖeke kpli o, eɖa nye Banks alo Ruby o, alo ame aɖeke le mia dome o, mesusu be gbɔgblɔm ko wòle be, ale aƒetɔ gblɔ esi, nane gbɔna dzɔdzɔge.
And the next morning when we were standing there, many of the men, I don't know how many sitting here now, there's 12 or 14, 15 of us sitting there.
Eye esi ŋke, eye mie titre ɖe afi ma la, amewo sɔgbɔ, azɔ nye meganye ame ne nie nɔ afi ma fifia o. Mie de ame wi eve alo ame wi ene alo ame wi atɔ nɔ afi ma.
All of a sudden, a minister walked up to me and he said, Brother Branham, he said, my name is so-and-so. He said, I was one of your sponsors in California.
Kasia la, osofo aɖe zɔ va gbɔnye gblɔ bena, nɔvi ŋutsu Branham, egblɔ be, nye ŋkɔe nye asime si ale kple ale, egblɔ be, menye ame siwo de asi te wo le California la dometɔ ɖeka.
I said, I'm glad to meet you, sir. Douglas McHugh.
Megblɔ be, edzɔ dzi nam be medo go amegã, Douglas McHugh.
He said, I'm glad to meet you. Shook hands with him.
Egblɔ be, megblɔ be, enye dzidzɔ nam be medo go eye mena si.
He said, well now, I want to ask you a question. Said,
egblɔ be, enyo azɔ medi be mabia nya de wo ebe.
Roy Roberson, trustee here, Brother Woods, Terry, and Billy, and all, Brother McAnally, and I don't know who all were standing there.
Roy Roberson, Senior Honuville, Aficia, Noving to Wood, Terry, Ple, Billy, Ple, O, Noving to McNally, Ple, Yemaganya, Messio Catan, Notitre, Afimao.
And he said, I want to ask you something.
Aye, me, Eglobe, medibe ma bia nya de wo.
He said, does the Lord ever give you visions out like this?
Eglobana, de afotola na wong tega kpo alia togwia.
I said, yes, brother, but I'll come out here to kind of get away from it, to rest up.
Meglobe, eh, nothing to. Gakede meva afisya be mano acho gele numakbo vie alebe ma jujo.
Now I looked around like this and I seen a heavy set doctor looking at him and said, Reverend McHugh, this allergy in your eye will soon put your eye out. I've doctored you for 2 years and I can do nothing about it.
Eye metanku godo aleke kasia mekpo dokita loluade sile ekpom blobena bubuto makus masoma sociale wonkuji eye majiji ola adenkule manawo mekpo gbo ofe song gake nyemeten wona na kala ngu.
I turned around to him, I said, what you asked me that for? Your doctor told you the other day that allergy was in your eye.
Eye metrobe makpe meglobe nuka mtiele nyasia biamdo wo dokita gbrena ohoho nitova ibe masomaso male wonkuji.
Yes, middle of the day about 11 o'clock and he's wearing sunglasses.
Nkeke mama fo afo gawideke eye wo dog ganku ibode.
I said, the reason you're not wearing that because it's the sun is because your eye. He told you you're going to lose that eye.
Meglobe susisi taila manyang dokutula ta edro esia o wonkula tae eglona obe nkula gbonagbagbage na o.
He started crying. So that's right.
Eye wodasi afifa fama eglobe letefe.
I turned to walk around again, had a shovel in my hand. And I looked, and I see him standing there looking at me, his eyes just as bright. I said, but thus saith the Lord, you're not going to lose that, huh?
Megatrobe mazon acho ake, ke melesofide asi, eye medenku kasia mekwe, wotitrede afima lekpoyem, efen kujiko, heleke klem, meglobe, gake ala fetoglo esi, nkuma melekbagbage na wo.
I was hunting with him this last fall, he can see better than me and anybody in the crowd.
Lekele siva yimela, nyekwa klimye dade, ateng wakpo nungye wu nyeng tokple amere siyare sile khamyame, meteng.
And I seen an elderly lady pull down her stocking and raise up the side of her skirt.
Eye mekwa nyon titiare sile efe avuvo mefowi la dem, eye wuhe efe kpoyokpoyo fe akpa de kadeji.
She said, son, if you see Brother Branham, tell him to pray for my feet.
Eglobena, vinye, ne ekpo no vintu Branham la, blone bena,
now look down there, little tumors hanging on her feet all around.
Eye medenku kpo afima, eye nusuado sila aben tete nela dode fe afo nguti kpedo.
I said, your mother's a gray-headed lady, my son, is he?
Meglobe, dawo nye nyonu sife tadafu, vinye mikuya.
She told you before you left, if you see me to have me to pray for her feet, she's got little tumors like hanging on her feet.
Afina jola, eglona obe, na kpomla na nama dogbera den ife afo uta ntete suede ofu mavi do den ife afo unti.
He liked to faint it.
Ejibe ya kufanyi.
Said that's the truth.
Ebenye tefe.
I said tell her not to worry. It'll be all right.
Meglobena, blonebe, mega khanu o. Avone kenken.
I started walking around and I heard the voice of God speak, said get out of the way quickly.
Mede asizo zome le tefe ma, kasia me sema ufe gbefonu glob nambena.
Roy Roberson standing there knowing he was a veteran of the war. I put my hand on his shoulder. I said, Brother Roy, hide as quick as you can.
Roy Roberson titrere afima, esimenyabe enya mesi dafa kpotala, metonye asio dade efe abota, meglobena, novin to Roy, de abla kaba na yidabe.
So what's the matter?
Eglobena, nuka enye nwa.
I said, get out of the way, hide.
Meglobe, jura le molachi sibe.
I just started walking around, put my shovel down, turned around, took off my hat, and here he come.
Hey, my dad sees us, man. So, yeah, Sophila Daddy, troche, so, yeah, cuckoo, ke, yeah, yeah, sivado.
Glory of God falling in a whirlwind that tore the side of the mountain out like that. It blasted and shook the place like that, cut the top of the bushes out just about 3 or 4 or 5 feet above my head.
Maufang tikokwe, didi le yalime, he katola fe akpa de kada nenema, eye, wo wose sien. He vuvu tefe akata nenema ela ati ofe tame da le tefe si ano abe afo kekle eton ene alo aton ene le nye tame.
Went back up like a funnel like that, blasted again and here it come 3 times.
He gugwa yi sigbe fude ene nenema he ga wo ake ke evazi igbozi etoson.
Then when it left the 3rd time, Brother Banks come over and said, that's what you're talking about.
Megbela ega jo zigbozi etoson. Nothing to bank Zova Globena, numa fo nyak blom ne norta.
Yes.
Mebe
So what was it?
Eben kawenye.
I said God appears in whirlwinds.
Meglobe mawe tele yalime.
I didn't know whether you want me to tell the people or not.
Nyemenya ne etibe makblena amawolo nyemagakble o.
Then I went on and prayed a little bit. Then he told me I could tell him.
Eye me yida dogberavie. Ale ogblona mbe matenwa glena amawofa.
I said it's judgment striking the west coast.
Meglobe asianya fondodro si fogetoro fofuta.
Look at her today. Look what happened a few hours after that. Alaska sunk and now the whole thing is going under.
Mi kwera ekpe. Mi kponu si va chol gafofo fende o magbeda. Alaska ito. Eye ason wakata le didim de tome.
We're entering into the judgment. Mercy's been spared.
Nye le ke gemda vondodrome. Wotso amanveve la fukbe.
But thanks be to God we got hidden food. Spiritual food. That we're living on the goodness and mercy of the revelation of Jesus Christ in these last days, vindicating himself among his people. Amen.
Gaka akpena mau, ndudu aglala lemia si, nye bagbama ndudu, singuti miele akbedo le Yesu Christo fede de fiafe, domenyo nyokla amanuveve, lenkeke mule siawame. Esi le pedromu yang toro kwiji, le efe dukot la titina. Amen.
They went in. Elijah went in before the drought set in.
Wogedeme. Elia gedeme afi kudidia va di anyi.
Thank God for being in before the judgment sets in.
Akpena maube miele mafo afi vondorola na va di anyi.
Now's a time of coming out and going in. Getting out of those organizations, getting into Christ. Of coming out and going in time for all true believers.
Fifi enye gododo kple gegede me fe yi ado le dodo oha ma o me a gede kristo me gododo kple gegede me fe game na hose tova fan de siade.
Then he was called and stayed in there. Remember, he never left that brook until God called him.
Ala wa yue eye wo no ma la fima mi do ngi ba ma jo le tofu ma pok pok bede o.
And after the drought was about over, he called him out of there, down to a widow's house.
Aye, si kudidi la yina enwugala, aye, jui le afima yide ahosifame.
Notice, he called this widow.
Midegesi, aye, ahosisiya ha.
And this widow had not associated herself with the unbelievers, took the mark of the beast during the drought.
Aye, a rosicia, medeha, clergyma, hosato, her hola la fetchesi, le kudidi y lama o.
So he called her out to call Elijah to sustain this widow.
Ayata, a yu adogui, her yo eliabe, wahoa rosicia de agbe.
They just had one little cake, one little thing she's holding on to.
Tatali suede, quesusonao, nu suede, singu, o kudo pete pete.
And Elijah said, give that to me first. For thus saith the Lord, that barrel will not go empty, neither will a cruse run dry until the day that the Lord God sends rain upon the earth.
Eye Eliak Blonebe, Twenang Bagbo, Elabana, Allah Fotok Blossi, Wazela Madifuflo, Eye Amigulaha, Madigbolo, Vasadak Besigbe Yehoa, Adoti, De Anyibanji.
Putting God first, His Word first.
Atom Maudo Bafe.
Notice, there was meal in the barrel. Every time she went after meal, there was meal in the barrel.
Midegesi, wana na waziame. Siya yisi wa yibe ya kuwala, wana na waziame.
There was oil in the cruse every time she went for it.
Aminona guyame. Siya yisi wa yibe ya kula.
Why? Meal represented Christ in the meal offering.
Nukangte. Wala doli Christo tefe le wamame for salame.
The birds had to be set just right to ground every one of them.
Elebe watu telafe aduna sopepepe be watu bliku de siade.
Every bird of this meal exactly the same, showing that he is the same yesterday, today, and forever.
Wasiafe kuya de siade wasopepepe nusifiabe nye eyamake eto egbe yide mavomavome.
That was the word, the bread of life, following the message to vindicate the word.
Enye nyala, esinya agbebolo, sikplo, bedasia dobe, wadrokpe nyala chi.
So is it today, friends.
Nenamaka ogale agbe honyo.
So is it today that the bread of life that the children eat on follows the message of God to sustain them during the time of the drought.
Nenamaka enye agbe, bena agbebolo si devyo dunala, kula maufe bedasila do, be wale ode asi, alebe wanawachi agbe le kudi yi.
What if he stood in our presence today?
Aleke wano, ne eya malachi treremia chichi na egbe.
What if he stood in our presence right now?
Aleke wano, ne anyebe eti treremia nkume fifila.
He would act and do just exactly like he'd done the days when he's in flesh here on the earth.
Adezon eye wa wonu pepepe, abe ale si wo wele nkeke siome wo no anyigbanchi la ene.
The bride is part of the husband. The church is the same as Christ.
Ngbeto la nye ngbeto srafe akpare, numake hame hanye na Christo.
The works that I do shall you do also.
Dosio wo amele la miya uha miya we.
And his word that done it. He told us that the things that he did, that we would do also. We notice here again, if the word is in us and has come to us as it did Elijah in that day, it'd do the same thing that he did. He'd feed on the secret things of God, which is hid from the world.
Kavanami abe alesi ovana eliya lenke kema me enela awanu de kamake si wotsanva yi anyimi kle maufe nyagala si o legagla de kikiame.
Again it makes the message and the messenger as one.
Oh, zileka kala awok bedasi la kle bedasi cholala wazunu de ka.
The spiritual food is ready. It's in the season now.
Bogboma ndudula sokbe. Eye aduila enye fifila.
And each one of you can have this food if you wish it.
Kemya doma mesiame atengwa kpogomela ndudu siame na miedi esiako.
If you're willing to steal away from all of the unbelief of this hour, if you're ready to come into Christ, come into his promise.
Nemye lombe mya sida le gafufo siafe jima chose katan gboko. Eye nemye le klalobe mya va Christo me ava feng bedodo lagbo.
And remember his promises in Malachi 4, Luke 17, 30, also in St. John 14, 12, and how many more scriptures telling Joel 2, 38, and all that he would do, or 2, 28 rather, what he would do in these last days. And how the prophet said that it would be light in these last days. How it would work. What it would do. All the scriptures pointing to this last days, and that is Christ.
And
if you can hide away in that now, in that secret place, you can eat and see the goodness and mercy of God. If you're sick, there's healing there. Remember when Elisha later on had called down after that meal offering that he had Christ and sustained the widow's house with it.
Mi don kujebe emegbe sala asi Elisa yo le womeme fosa si wodu megbela nusi enye Kristo hetwe kpo akosila fe afeta vola.
Notice later on when he called fire down out of the heavens and so forth and prove his sending of God, the prophet spirit.
Mida jesi emegbebe ayoto wo geto tifo kple etoewo hetoe dokpe chibe mawe doye esinye nyagblodi la fe gbogbon.
Notice in the wilderness when he was laying down there under the juniper tree, an angel come down with that same kind of meal and baked some cakes and fed him.
Mida jesi be legbeaji esime wo mula nyi de jogbale tia tela mawo dola de diva gbo kple wo maketututu.
And a little later on, he put him to sleep again and woke him up, and he had some more meal cakes baked there for him.
Eye le siamegbela teti kola egana oga don alon hega fwe ake eye oga hewa mama fwe tatali gede uvene.
And he went in the strength of those cakes for 40 days.
Ale wo yile tatali mao fwe ngse do amete nkekebla nason.
Glory to God. God, he's the same yesterday, today, and forever.
Nti kokwe na mau, eya enye yamake eto egbe yide mafomafome.
Oh, how we love him, spiritual food in its season.
Oh, aleke gbegbe mie lon yamai, gbogboma nududu le edu yi.
It's not meat to take the children's bread and give it to dogs.
Manyobo wato devyo fwe abolo anavu o.
Didn't Jesus say the same thing to the Syrophoenician woman? He was sent to his own. That is right. And that's who he came. He never went to the Gentiles. And now today he visits the Gentiles in their time. And it's not me.
Kazon ekbela eva potros bola oda leofe yame ke esiame sore.
You say, why is it that the message don't go out these great big places, these big crusades like amongst the denominations?
Miaglabana, nukanti beda silame yide tefe gan siao le amaha gao abe komahatonko siao dome ene omaha.
It's not their food. It's not the church so called food. It's the bride food.
Manya open duduyo. Manya nusia mo yonabe hamela fen duduyo. Ngbetola fen duduye.
It's spiritual food in season.
Bogboman dudu le azagbe nyitolachi.
It would make them sick at their stomach. It's too rich for them. See?
Anabe doma aduo. Edamina wakpa mikuya.
See? You can't do it.
Mikuya. Ma tenwa weo.
But for the children, it's bread, it's life, it's Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever.
Gakena deviola abolo wenye agbeye Yesu Kristo singe eyamake eto agbeyire mavomavomelaye.
We're going to get too late if we don't start the prayer line now, so let us bow our heads just a moment.
Nemye jekbe dodora flia gome fifia ola miyavachi magbe akpa eyata minamia demia feta o to senko.
Dear God, food in due season, spiritual food.
Maulaloto, nududula le edui, bogboma nududula.
Something that the world knows nothing of.
Nana simuti kekama mengana na kekudo o.
How we hear our Lord say that night or that day down there at Samaria, the same place that Elisha walked up and said, while the dew will not fall till I call for it.
Alemiese, alesimi afeto blonle samame, alo legbemagbele samaria. Afisi tututu elisa ha zon lekpo kekblobena, bora zamuma jau, negbe nyekwe akblen hafi.
Here stood Jesus there telling his disciples.
Yesu engesi, vale titrede afi make kele, nyakmagblomna efon sonlao.
Say, Master, why don't you eat?
Okblobena, nufiala, nukangti medunuo.
He said, I have food that you know not of.
Edongbe, nududuade le asinye, simienya o.
Truly, Lord, his food was to do the will of God, to see the works of God the made manifest in his hour.
Vavala, afetola, efendudula nyebe, wa wo maufe lolonu, alebe wa de maufe doa wa ude go wakpo, le efe gafufula me.
He was there to see that it was done.
Ela afima be yakwebe azuwo.
I do nothing except my Father shows me first. What the Father shows me, that I do.
Nyemewo nananeke o, negbe nu si fofo nye tof siam hoho la ko. Nu si fofo la fiam la, eya ime wona.
And Father, so is it today.
Ka fofo, nenemake wo gale egbe.
The church, the true believer, the body of believers has access to food, spiritual food, that the nominals know nothing about.
Hamala, khosetova vala, khosetova ngutila la, le gome kpom le ndudu mamme, gbogbome ndudu mamme, esi ngu amesi o chonko de dekula, menyana neke kudo o.
The world knows nothing of this food, Father.
Hikyame menyana neke to ndudu siangu o, fufu.
But your church, your people, the bride of your son, loves it.
Gake wo hamala, wo dukola, vi wo feng betola lone.
We have access to healing of our bodies when the doctors has failed.
Mie kwa gomele me, na mia pengtila ofo doyoyo, le afisi dokita o dokpo nule.
We have access to this.
Mie kwa gomele esiame.
It's one of the foods of God that He gave to His church and promised it in the last days to His believing children.
Ema ha nye efe ndudua o domato reka, si wotona efe hamela, hedo efe ngbedadi na efia si o kwese lenkeke mamle o me.
Father, help us to be believing children, for all things are possible to the believers.
Fofo kbede mi angumbe, mi anye devi si o kona sena, elabena nusiam le bobwena kose tou.
Grant it, dear God, we ask it in Jesus' name, amen.
Na wafa majro, Maulonwa, mie biele Yesu nkwame. Amen.
I believe Billy told me that to give out some prayer cards.
Mekwe sebe Billy glonambena, yewo magbedura metakban leviyao.
Does somebody tell me the letter that's on the prayer card? That's all.
Ne ameade akblongonglo jesi sile, gbedura metakban levi, la jinamla, esi akata kweyo mehia.
C, all right. Let's take C1, start off, get her line started.
De, esogwea. Minamia to de, deka, atoji, vasere si miafe fri lana jegome.
See now, they may be all ordered.
Nikwea, azon atengwa nyebe, wo wue nuvo.
Now, if everyone, well, see, I'm going to try this. I don't know where we do it or not.
Azon, na amasyame, anyo, nikwea, medibe ma wanu siakpo, nyemenyane miatengwa we, alo miatengwi o.
Or either we can just have a calling line, you sit still, it doesn't matter to me.
Alo bongula, miayua moova fri amako, mino anyikpo,
you'd rather come up here on the platform or have calling? It doesn't matter. Just either way.
Na anye be mia vanya glokpea jile afi. Alo bongula, mia ayo amowo vafri amela. Meglen anake o. Desia desikeko.
I'm just depending solely on the Holy Ghost.
Deko melek bokboko kwela sinukpom.
I'm depending Him to defend this word that I preached.
Mele sinukpom be. Wavli nyasi fek befame de lata.
Brother George Wright, I believe it.
Novin to George Wright, mkwaji salo.
Since a little boy coming out your house many years ago, list that old whippoorwill sitting in the tree, I still believe that same message. I believe it's the same.
Toka kenye devi meke si mama vana miyakbola afeme fekede wenye si. Kedu ato favye vuto suyema o jenade atiji la mega kho. Beda si si aji se koko.
All right, I see they're clearing back here for a prayer line.
Esogbe, makpobe wole makbe afi jiramdo na gbedura metaflila.
All right, prayer card C number 1, 2, 3, 4, 5. Come first and stand right here.
Esogbe, gbedura metakbale vide, nomba de ka eve eton ene aton, nyo mizova titrede afi siagba.
If you can't get up, if you just raise your hands, some of them will come pack you.
Nengebe matengwa tola. Evo nengebe natengwa kwa si jikola. Odomato ade ava ava ko.
What is it? Yeah. Prayer card C. 1, 2, 3, 4, 5.
Nukajo. Eh. Bedura metakbalevi. De. Deka. Eve. Eton. Ene. Aton.
And I notice. You that do not have a prayer card.
Azo mi degesi. Mi amesi o sigbedera metakban levi melo.
Now I haven't had a prayer line of this type for a long, long time.
Azo atepo titi fifia, nye mega wakbe dora meta fli, alia tokbe kpo.
How many remembers my commission when we built the tabernacle?
Amene nye donku dodo si mekho, esi me mye tu akba dode afisya la ji.
Said, do the work of an evangelist. Didn't say I was an evangelist, said do the work of an evangelist.
Ekblo bena, wanyanyu glo la fedo, mekblo be menye nyanyu glo la o, ebe, wanyanyu glo la fedo, mikuya.
But the hour will come when that's to be changed. That hour is arriving.
Ela bena gafofo li gbona la, avatro, gafofo mak bona.
All right. Now, in this, you can't mix two or three different ministries together. Pastor and evangelize at the same time.
Esokbe, azo, nu siamela, eyamae, matengwa ton subosubo do eve, alo eton fofu a yide du o. Prolak pakple nyanyue kaka, zirekama o.
You can't be a prophet and maybe a pastor at the same time. Because you have different works, different ministry.
Matengwa nyanya, nyaglondi la, eye do hiya ganye prola ha zirekama o. Mikuya. Elabena wenye dofu fofu wo, subo subo dofu fofu wo.
But the Lord gave me what I should do in my message.
Gake apetola tonu sima wo lenye gbeda siya melanam.
But then he said, do the work of an evangelist. Make full proof of your ministry, for the hour will arrive when they will not endure sound doctrine.
Gake ekblo le ema imebe, wanyanyo ekblo la fedo, na wo subo subo do la nublibo. Ela bena gafofo le vavage esime amo ma khon fafia si deblibo lao.
If that hasn't come now, every church denomination has turned me down. They wouldn't endure sound doctrine.
Demenye eya edroji fifia wa. Koma raton ko ufoha mede siya de gbem. Oma tengwa khon fafia si deblibo lao.
But after their own lust, they'll bring their own teachers in. And they'll be turned into fables.
Kabongule, alasi tomefia wonula, wafonufiala onufuna wodokui, eye watro a yigli wogbo.
And they will do great things of exploit, like Jambres and Jambes that withstood Moses, but their folly will be made manifest.
Eye wa wonu ganjo tuwo abe Jambres kle Yanes, a mesio chitrere Mose nguntila ene, ke ofara bajejela jafa, mikuya, mikuya.
All right, impersonations. You see how Jambres.
Esogbe, wonya masronlao, mikwale si Jambres.
And God in heaven knows that lays right there in the corner of that tabernacle stone since 1933, wrote on a page of the Bible, laying right there.
Kemausi le jifola nyabana, esiale agbadola fe jokwejikpe late le afima tof keke fe akbere kalafa sheke blatovo tomke wongulede bibla fe akadeji dade afima tututu.
Look how they've done it. Look what's come to pass. Impersonations, just a day. So let them alone. Their folly will be made known in the same manner as Jambres and Jambes was. Here we are in that day.
I've
seen the church then was just laying a cornerstone, people hanging in the sills and all around. Standing around the walls of the tabernacle.
Alemakbobana, Hamala Esimemia no Jogwejikbela Dimla, Amo Sionda Fuo, Fovotruongu le Aficiafi, Dewo le Chitrede, Agbadola Fe Gliongu Fuchla.
There you are.
Yegboe Mivadroesi.
They said when it carved up, the people of the city here said within the space of 6 months.
Obe, Esima Odrojila, Dusiametog Globana, Legleti at Demakbakola.
Us with $1.80 to build a tabernacle. A lot of the garage people done decided it was going to be their garage, but it's still a sheep pen for God's sheep.
Miawo si dollar de kakle peni enyipe kwenye galemiasi nagbadosi afo tutula. Fujiradofe dola o tonyamokokobe tefesia avazu yeofe fujiradofe gakaha. Azu alakpona maufa ala okuku.
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
All right. Deka eve eton. Ato ade adren enyi sheke ewo de ade adre enyi sheke ewo esogbe.
Now, I the Lord have planted it. I water it day and night, lest some should pluck it from my hand.
Azo nye Yehowa efanu nye ngto ma wuti sakplekeli bena meareke naga vahwele nye asimao.
Look at the criticism.
Mikpole sinyatora mengua o sogbora.
No denomination back up.
Koma hato nkwa deke mede asiete o.
No churches like it around the country here.
Hame adeke mele abe esiayne le dukwa me afi o.
No Pentecost in the country, nothing else to sustain it.
Pentecost adeke mele dukwa me alo bubu adeke side asiete o.
Everybody against the water baptism, everybody against all these other things.
Ame siyame titre ren yongro le time siyatokbe nguti. Ame siyame titre ren bubu siyahoha nguti.
Even to my own family, my own daddy turned me away from the door. I got my clothes in a little paper sack and went and lived in New Albany. Right.
Kakado nyengto nyefumea gohaji. Nyengto vafunye dem togui dade akboji. Eye esi mafote nye awode kotoku si oto akbala wemela. Majovachi New Albany. Nenemai.
But through many dangerous toils and snares I have already come. It's grace that brought me safe this far.
Gake afoku fuokla mavome matovado koko amanveve plomdo afi.
I'm 56 years old and soon I've got to cross the river.
Mko pebla tovo adefifia ke majitiola elebe matutola.
Grace will take me on.
Amen. Amanveve ak plomi.
And I've been there 10,000 years, bright shining as the sun.
Nyeno afi makpofe akpeo.
We'll have no less days to sing God's praise than when we first begun. Oh, how I love Jesus. He's all the world to me.
Oh, alam alo Yesu. Awu
kakiakatanam. All right, how many did we leave on? 10?
Oh, asokbe. Amene nyeme. Afika wanyeme da awodo.
Can we take some more? All right.
What
was it,
10?
15? All right, see, 10 to 15. Wherever you are, if you can stand up and get in.
Okay, ma. Ewo, we are ton. Esokbe. De, ewo, yide, we are ton. Afisi, afisi, miyelela. Ne, miyatengwa, to, ava, hwe, la. Miva, dode, eme.
What say? Huh? All right. See... 15 to 20 then.
Nuka magblon. Hein? Esokbe. De. Yato yire blave. Azon.
That'd be, see, 15 to 20. That'd be 10 more people.
Esianagne. De. Yato yire blave. Egasuso amenwo.
We see, you see, through the line stand there, we don't get them crowded.
Miekwe. Miekpo po afisi fliato te doa. Miekhona amenwo, khona amenwo funakbao.
Well. All right. Now, give me your undivided attention. We won't be long.
Hey, Mia. Esogbe. Azo, Mia, posu sukatana no jinye. Mia le eyi fun hoge o.
But now. Oh, what a hour. What a time.
Gake, azo. Oh, gafofo kaye si. Eyi kaye si.
I wish that everybody could love the Lord.
I
wish that we could all just come to that spot to realize the potential of this minute. Let's try it. Just give me your attention. What are we trying to do here?
Nuka miela gbagba jen le afisi abe miawo.
We are placing God's word to a test.
Mieto maufu nyala de dodokpome.
Elijah done the same thing. Walked out upon the mount after he knew that he was sent from God to do it.
Elia ha wone namake. Ezo itola tame. Esi o nyabe mawe doye be yawe vomegbe.
He said, now let's prove who's God. Let the God that answers before be God.
Eglobe, azo minam ya dukpo anya mesenye mau Mau si do enu kple dzo la na nye mau.
And the heathens cut, or they were sure, no, the heathens know fire wasn't going to fall, so they screamed and carry on.
Eye trosbolao si odokui, oh, blabena, enyo kakare jitwe, pao, trosbolao ngebena, jomele gagagaw, eye ata wo doli, hayi jikonenema.
But Elijah knew it was going to fall, because he had a vision from the Lord.
Gake liya nyabena agata labena e khong tegato apotolagbo.
You say he had a vision?
Nyagblombe e kpong tegaha.
Yes, sir.
Emega.
When he got everything laid in order, he said, Lord, I've done all this at your command.
Esi odon wokatanda do domovola, e glombe apoto, mo wanu se wokatanda wosededanu.
And then the fire began to fall.
Kasia jola deasi jajame.
When God's word is kept to the letter, then it's God's business to take care of the rest of it.
Noele maufo nyade asi nyade nyajila ekema maufo do wonyebe wakpo nususu agbo.
Just asked you to lay it out there.
Deko obiato asi obe na donwade afima.
And be sure that you're called to lay it out there.
Kena kadajibe wo yoyebe ya tredo afima mikuya.
If you are, you'll take care of the rest of it.
Nawo yowola eyama akpo nususu agbo.
Now here'll be people coming through this line that I'll be praying.
Azon mi adoli, si o ava tofli si ame, anok be domda.
Well, you're just about to the wall now. All right, to the line to start.
Azon enyo esuso vieko, mi ado glilagbo azon esokbe, be fliana je gome.
Now, first, at least somewhere here in the building, some people.
Azon, bala, neglogodo la fiade le kwamala, ame adewo.
How many of you are sick and don't have a prayer card? Raise up your hand.
Amenenye la fisia si le dolame ye gbedura metak ban le vioma le osio. Mido asireji.
Just all over.
Nikuya, le afisia fikului.
Now you know, if our Lord, and I believe he will, if he's the same yesterday, today, and forever.
Azon minyabe, ne miyapoto, eye mkwesebe aweha. Ne enye eyamake eto ekbe yire mavomavomela.
He run prayer lines. People come to him in great lines, multitudes. He touched him, blessed him.
Oh, agbedodora flio, amova egbola gbososome, he dode flime, amahao, ekasiongu, he yirao.
Then he stopped sometime and said, who touched me?
Nenemake toteriade yi, po, blobena, amake kangunye.
Look around, told a woman what she touched him for, and said her blood issue was gone. Her faith had made her whole.
Etanku. Blonu sita nyonwa ka asie ngulane eye o glonebe efo fusisi lafo efo khosela di.
Why should you turn around and say, well, I don't know, Lord, I've had this long time. It wouldn't happen. No, it wouldn't happen. No.
Nuke ato nengebe de wotroke globe enyo nyemenya o afoto nusiale ngunye tefa jiti maha matengwa famo gbede matengwa famo gbede.
What if he told the Seraphim, because of this word that you said, your daughter, the devil's gone out of her. What? Say, well, now, Lord, I want you to do it this way.
Nukae esi oglona nyonu sirofenike tolabena, le esi ekblonya siata, bogbovola dole, vionyon vilame. Nukae ne de woglobe, enyo azon apoto, me medibe na we aliabung.
The devil's still been in the girl.
Bogbovola akpoto anonyon vilame.
But she expected to find her child the way he said she'd find him.
Gake mokpokpo no esibe ne ye yila, yakpo ye vila abale si woglobe yakpo ene.
Now, he told us, if thou canst believe, if you can say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you've said will come to pass, you can have it.
Azon ekblona mi be, ne miyatengwa kwesela, ne miyakblona tosiabe teda, eye miyakedile miyapo jimawola.
When you pray, believe that you receive it. It'll be given to you.
Nemye dok berala mi kwesebe esumiasi atue anami.
What a problem.
Ngbedodo kanye si.
Now, the man who preaches the social gospel don't believe that at all.
Azon gaho nyanyui gbepandelaya mekho esiasa kurao.
He'd walk up to the door, look in, or stand there. He said, well, just another bunch of holy rollers and walk away.
Azon ayide votru lanu, akpo kwame, alo atitrede afima, akblobena, enyo, esia ha ganye memri la koko ope ha de ko, eye wajo.
But he don't know that this is the hidden food.
Mikwea, gake menyabena esia inye ndudu aglala o.
He don't know that this is a secret thing that's hid from him.
Menyabena esia inye ndudu aglala o. Nusia o le agladi.
He doesn't know it. It's pitiful. A man that's naked, miserable, blind, and don't know it.
Menyeo. Ewo nblanwi. Susu sila amama. Nyen mblanwi ton kwa gbato evo menyeo.
That's a bad thing.
Nyikwea. Esi a jovong to.
Oh God, let me die first, but don't ever get me like that.
Oh, mau. Namatra kukuna ema. Gake meganabe ema nonenema gbedeo.
I'd rather die. Yes, sir, to do that.
Engonamu ube maku en amaga. Uwe si ma wanenema.
I think every one of us would, wouldn't we? But now, God has promised us these things in the last days.
Malachi 4
said that Jesus Christ would come down and impersonate himself in human flesh, like he did at Sodom. That's right.
Eye wa tro edokwi zu ame le amegbetope ngutilame abe ale si wono le Sodom ene si ale tefe.
He said the world would be in a Sodom condition.
Ekblabe, kikeme ano Sodom fenono mome.
And said as it was then, the Son of Man will be revealed that day.
Eye obe, ale si wono le emayila, amegbetope ilala de edokwi afia le nkeke mame.
See, this man that come down in the form of a man, which is Elohim, by Abraham, before this promised son came.
Mikwea, amesia si diva le amegbetope nonome, esienye Elohim, va Abraham bo, afing bedodo vila jo.
Look what it was, Abraham said it was God.
Nikwanu si wanyeda, Abraham globena enye mau.
And the Bible said there were three men came to him. Dust on their clothes, traveled, sat down, eat like man.
Eye, Biblia globena, ame eton wanye va ekbo, wo somo. Vudede lede opa awomu obobono anyi kadunu abe amegbetowe ne.
And Jesus said, just at the time the world gets in a Sodom condition, then the Son of Man would reveal himself again.
Ke Yesu globe le yi si tututu kikame ado Sodom fo nonomemela ekema amegbetovila agade edokwi afia ake.
Not Son of God, Son of Man. See? Would reveal himself.
Menye mawuvi o.
Now, mark that with what the last prophet said. Behold, I send to you Elijah the prophet, and he will restore the hearts of the children back to the fathers. See?
Azon de Jesse, bere nusi nyagnodila mleto glola nguti. Bada, madon nyagnodila eli ado de mi. Eye, wado de viopwe jiodo atroda fufo wongu. Mikuya.
A message to bring him back to the Bible. And the Son of Man will be revealing himself in that day.
Bedasiade, si agugbo ama ava Biblia gboi. Eye amegbetovila, ano edoku idemfia lenkeke mame.
And at that day of the sounding of the last church age, the seventh angel, the mysteries of God should be made known in that day.
Eye lenkeke maji, si anye khamiape akbeno imamliape pekuyi ila. Dola adreliala wa de maufo nyagagla wo de go.
The seven seals would be broken.
Wa vunutrenu adria wo.
The mysteries of all these churches and things, how they happen and what taking place.
Hamesia wo fo nyagagla wo kle nububwa wo. Ale si wo va me kle esi nu. Ale si nu si va jola.
See, they don't know it.
Nyikwea, ome nyasia wo.
Jesus said, you blind Pharisees. That if the blind leads the blind, don't they both fall in the ditch?
Yesu globe, mi farisi ton kwa gbato, e globe, nen kwa gbato len kwa gbato plom la, de wakleve, ma yeda je vemewa.
See? That's the reason those people don't see that.
Mikuya, nusia tae amomo kpone wodo.
The mystery of it is, those seals, each one of those churches made an organization. And got into it. And that's one of the secret things that's been wrong before God.
Nutrenu mao, mao de siade eme, ke emae nye nuaglawo dometɔ ɖeka si menyo le mawu ŋkume o.
You see it, Dr. Lee?
Ekpea, Dr. Lee.
See, look, it is, that's the thing right there, that's one of the secrets.
Ekpea, ekpea, eyae, eyae nye nua si le afima tututu, ye nye nuaglawo dometɔ ɖeka.
They organized and, see, it was completely out of the will of God.
Wo wɔ ɖoɖo eye mi kpea eye wo do le mawu ƒe lɔlɔnu me blibo.
And that will be exposed in the last days and lead the people not to a creed or a denomination but back to the true word.
Ke woaklɔ nu le esia dzi le nuwuwu ŋkekewo me eye woakplɔ amewo menye aɖo ta ɖe dzixɔsewo kple kɔmaɣatsɔ ŋkɔwo gbɔ o ke boŋ agbugbɔ wo va nya vavãtɔ la gbɔ.
And the true word will come to a certain group of people, and the Son of Man will reveal himself in the midst of them. The same yesterday, today, and forever.
Eye nyava vantola avana ame ratoto adeko. Eye amegbetovila la deedo kuyafia le wo dome. Abe eyamake eto egbe yire mavomavome ene.
Oh, my. Oh, I love that.
Oh, miato. Oh, melonesia.
I love to brag on him. I love to... to make him big before the people.
Melona, melona be, matso eya ma fwadegbe. Melona be, maddo koko eya ma le ame unkume.
I don't have to make him big, he's already big.
Menye nye le koko doge o, enye ganhoho.
He's so high you can't get over him, so deep you can't get under him, so wide you can't get around him. And yet you got room in your heart for him.
E koko le gbegbebe, ma tengu detamene o, e gogolo gbegbebe, matengu adro gome o, ekeke ale gbegbebe, matengu akpe asidui o, gake nofwe le wojime, atengu akwe.
Won't you receive him?
Dema akwe wa.
How wonderful our Lord is.
Aleke gbegbe miya foto nye nukunwe.
All right. Now, let's get real quiet, everybody.
Esogbe, azo minamia zidodwikeng amesiame.
Now we've talked about this. And now, the thing of it is it true?
Azo mi ponu to enuti ke azo nu silenwa me nyebe de wonye nyatefia.
Now there may be some strangers in here.
Azo do ma hia matura de wa nofisia.
I might say if to you, if Christ is the same yesterday, today, and forever, what would He do in this minute?
Magblobe nyebe nami nyebe Kristo nye yamake to agbeire mavomavomela. Nuka wa wole adaba fufu siame.
He'd do the same thing that he did when he was here before.
Awa nde kamake si wo wo esime wo no afisia tala.
Is that right?
Ele tefea.
The people's faith would touch his garment and he'd turn like he did the woman at the well and he did other places and he perceived their thoughts.
Amawo fo khose aka fa autoga ke atro. Abe ale si wo wɔ na nyɔnu si le vudoa to ene kple egawɔe le afi bubuwo hã enya amewo ƒe susuwo.
Now, you say, could he heal me?
Azɔ miagblɔ be ɖe woate ŋu ayɔ dɔma.
His word said he's already done that.
Eƒe nya gblɔ be ewɔe vɔ hã xoxo.
But the thing of it is to make himself known that he's here.
Gake nu si le eme la enye be woaɖe eɖokui afia be ye le afi sia.
Now, he appeared in the physical body, looked just exactly like Hoffman's head of Christ at 33, and blood running out of his hand and so forth, nail scars all over him. I wouldn't accept it. No.
Aso nenge be tenami le kojogbe ntilame, hedi Kristo si hofe bla tonvo eton feta si Hoffman tala, eye vule sisim le fe asivlome, ple bubwa okang la, gatakpa je fe abite fe o le nguti kpedo la nyama londe ji o pao 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 pao.
When he comes himself, every eye shall see him, every tongue shall confess him, and as the lightning cometh from the east into the west, so shall it be. See,
na ava eya ntola nkusi anku akpe adesi ade avueme eye abe ale si jikejo dona le jefe heyinade etorofe la nenema wano mikuya.
We don't believe these cults and clans. We believe God is the Word.
Mie xɔna kɔnyinyi kple hlɔmama mawo ƒomevi dzi sena o. Mie xɔe se be mawoe nye nya la.
But he embodies himself, taking your body and my body. He gives you gifts, gives me gifts, and through these gifts, he makes himself known.
Gake kɔ ɖokui ɖe ŋutilã me, he xɔ wo ŋutilã kple nye ŋutilã, eye wòna nunanawo wo, na nunanawo nye hã, eye to nenem nunanawo tsi la, wòaɖe eɖokui afia.
That's the secret food.
Esiae nye nuɖuɖu aglala.
No matter how much you make yourself known by me, you've got to believe it. You've got to have a gift of faith too to believe it.
Ma kure ale si gbegbe ha, wo de do kufia to jinye ngu o. Ele na mi be, mi a kho esi ase, ele be kho se, fe nuna na ha na no, mi a si be, mi a kho esi ase.
You believe that?
Mi kho eji si ya.
And now if he will manifest himself in that manner, will you believe him?
Ke azɔ ne eya aɖe eɖokui ɖe go le nɔnɔme ma me la, ɖe miaxɔ edzi asia.
With all your heart, you'll believe.
Kple miaƒe dzi bliboa, miaxɔ edzi sia.
Oh, how wonderful! Just waiting on you. Just waiting to see what he says.
Oh, ale gbegbe wonyoe. Ɖeko mele elalam. Ɖeko metɔ te be makpɔ nu si wòagblɔ la ɖa.
Here's a man standing here. I've never seen him in my life as a Noah.
Ame aɖe nye si tsitre ɖe afi sia, nye mekpɔe kpɔ henya le nye agbe me o.
Looks like a good, strong, healthy man. And he probably is. I don't know. But he's standing there.
Edze abe ame si le sesie xe le lamese me, nyuie ene. Eye ɖewo ma hi hã, nenemae, nye menya o. Gake etsitre ɖe afi ma.
Now I could go lay hands on that man and pray for him. Ask him if he'd believe.
Azɔ mateŋu ayi aɖada asi ɖe ame ma dzi, ato gbe ɖa ɖe eta, abia se be exɔe sea.
He can stand here and tell me, say, I want you to pray for so and so, and I got fallen arches, I got a headache constantly, I got ulcers in my stomach or something.
Ateŋu atsitre ɖe afi sia gblɔ nam bena, me di be nado gbe ɖa ɖe asi ma sia ɖe ta. Eye nye ta ɖo kɔ hebɔ, ta le ɖu ye ma traɖi, dɔmebi le dɔme nam, alo nane ko.
I don't know. He could say any of those things.
Eya, nye menya o, ate ŋu agblɔ nenem nuawo ƒe ɖe sia ɖe fa.
I'd say, all right, sir, brother, I'll lay my hands up on you, pray for you, that would be perfectly all right.
Magblɔ be sɔgbe amegã nɔvi ŋutsu, mada nye asi ɖe dziwo, ado gbe ɖa ɖe ta o, esia enye nu sia sɔgbe tututu.
That's exactly what we've done all down through the age, is that right?
Eya nye nu si tututu mie wɔ le agbenɔyi siawo katã me va yi. Ele teƒea.
But remember, Jesus said it would be different just at the time of his coming, like it was in the days of Sodom.
Gake mi ɖo ŋui be Yesu gblɔ be ato vovo le yeƒe vava yi tututu abe ale si wònɔ le Sodom ƒe ŋkekeawo me ene.
And the man that came up had his back turned to the tent where Sarah was. And he said, not Abram now, Abraham.
Eye ame si va egbɔ la, trɔ eƒe megbe de agbadɔ la afi si Sara le, eye wògblɔ be, azɔ menye Abram o, Abraham.
He is Abram the day before, but he had a vision, and the Lord told him that I'm going to change your name.
Mikuya, enye Abram, ngeke si va yi, gake do gongtega, eye aƒetɔ la gblɔ nɛ bena, ma trɔ wo ŋkɔ.
And here is the Lord himself in the form of a man, eating and drinking with him.
Ke aƒetɔ la nye si eya ŋutɔ le amegbetɔ ƒe ŋutilã me, hele nu ɖum le nu nom kpli.
Said Abraham, where is your wife Sarah? S-A-R-R-A-H, not S-A-R-R-A.
Ebe Abraham, afi ka srɔ̃wò Sara le. S-A-R-A, menye S-A-R-R-A-I-O.
He said she's in the tent behind you.
Aɖo ŋu be ele agbadɔ me le wo megbe.
That I'm going to visit you, according to my promise 25 years ago.
Ebe ma va gbɔ le nye ŋugbe si me do ƒe blavevɔ atɔ va yi nu.
And Sarah kind of laughed to herself.
Ke Sarah ko nu ɖe ƒomevie ɖe dɔme.
He said Sarah laughed in the tent just then, saying, how can these things be?
Egblɔ bena Sarah ko nu le agbadɔ me fifi la. Egblɔ bena aleke nu sia ate ŋu ava me.
Is anything too hard for God? Nothing else.
De nane sese wawana magua. Mikuya, nane keu. De keu amaga.
Now he said, Jesus promised that he, the Son of Man, which is the Word.
Azon agbobana yesu dong bobana ye amagbetovila esinyanyala.
Do you believe that?
Ikwasia jisia.
Would come in the last days and would reveal himself in the time that the world was like Sodom and Gomorrah.
Yavalan kakamamleome.
You believe that's right? Before we have one prayer, some of you out there pray to see if the Son of Man is still the same yesterday, today, and forever. Just ask if he is. Say, Lord, the man don't know me, but I know that you're the same yesterday, today, and forever. See if he tells you that.
Mi biakobe enyi maha aglobe afoto ame amejesim o gake menyabe enye eyamake to egbe yire mavo mavo me na mi akpora be de magbule na o maha.
Yes, sir. Now raise up your head just a moment.
Eh, amaga.
It's behind me. It's a child. It's burning up right now with a fever.
Ele magbenye. Deviade. Ele asrado. Kekhoto vevye fifila.
It's a little girl.
Nyon vi suyade.
You're from out of town.
Meto dusiama o.
A child has a stomach trouble.
Devila domela dum.
It did. Just believe.
Yatepe. Hweseko.
Now is that what he said he would do?
Azo emanye nusi oklobe yawa.
I've never seen that person in my life. God in heaven knows that.
Nyemakpo ama makpo le nya akbemo. Mausila jifo la nyene nama.
This man here, he looks very strong and healthy. But they see that shadow over in there?
Mutusila fisiala, a desigbe esse, a ye lama senene, gake povovolila le ejila fima.
That means, unless God helps him, he ain't gonna be here very long.
Esia fiabena, nemaumakbede nguola, magatengwa no fi, etepera didi o.
Got cancer. It's in your lung.
Kansalem. Hello, Jofitome.
Now the Son of Man is here.
Azon amagbetovila le afi.
Got a burden on his heart for a little boy, a little child. Is that right?
Agbade leji lepechima kude ngutuviade ngu devi suyade eletepia.
You believe God can tell me what's wrong with that child?
Ekwe sebe mawu atengu agblonu sigbleto devi manguna ma.
Can. He has little blackout spells like a form of epilepsy. Just had one just recently. That's right. This morning.
Atengui, bubuda madoku suyade leji si eja abe adigbo fono noma ene. Deka va eji va ye etepe me didio. Esi ale etepe mdisi ae.
You believe you're going to live to raise that boy and he'll be all right?
Ke wola ekwe sebe elebe ya no akbe ahe ngutuvila eye de wahaya.
Where's Charlie Cox then? Where's he at? Charlie, where you at?
Afika Charlie, Cosle. Afika Ole. Charlie, Afika Nele.
I thought he was here tonight.
Mabuba no afisi afiensia.
Oh, here? Charlie. Gary, where you at? Larry? Is he here?
Va afisia Charlie. Gary, Afika Nele. Larry, ele afisia.
His little boy had the same thing. Exactly the same thing.
Numake le viangu tuviha wom. Nude kama tututu.
Where you at, Larry? Come here, man.
Fika nele Larry. Va fi sen.
Here you are.
Enyo yenye si.
This little boy here had the same thing.
Nde kama ke no ngutuvi si le afi laha wom.
His father and mother is a very good friend of mine.
Fufuwa kle da da wonye khonye vevi wo.
Years ago, I was down there and this little boy would take spells, just black out and fade away. It was epilepsy.
Fiarova ila. Mayida afima eye ngutuvi sosia atrunu yibo eye wabuda dokwi abuda dokwi eye wakufanyi ajigboye.
I caught it on the little boy. Ask God to heal him. He's never had one since.
Mekpɔe le ŋutsuvi la ŋu hebia Mawu be ne dagbe le eŋu, megawɔe kpɔ gbe ɖe o.
That's his father, his mother sitting here somewhere, and here's a little boy himself.
Fofoa enye ma, dada hã nɔ anyi ɖe afi aɖe le afi sia, eye ŋutsuvi la ŋutɔ hã enye si.
How do you believe, sir?
Azɔ ɖe xɔe sia se amegã.
Thank you.
Ekpe na o, Larry.
You believe, sir?
Ekpe sia amegã.
May the God of heaven grant the same thing to you and you to live to raise a child. God bless you.
Dziƒo Mawu la nawɔe na wò hã dzro, eye wò hã nanɔ agbe anyi ɖevi la. Mawu nayra wò.
Let's pray.
Mina miado gbe ɖa.
Dear God, help him. I pray that your mercy and grace will be upon him and bless him in Jesus' name.
Mawu lɔlɔ̃a kpe ɖe eŋu. Mele gbe dom ɖa be wò nublanuikpɔkpɔ kple amenuveve nanɔ edzi, eye woayi re le Yesu ƒe ŋkɔ me.
Go back to Louisiana now happy. Praise God for you.
Trɔyi ɖe Louisiana azɔ, dzina dzɔ wò na kafu Mawu ɖe ta.
Oh yeah, you from Louisiana? Sure I was around Lake Charles, right? See, I can catch your thoughts now.
Oh, eh, Louisiana toy kakareji tue le Lake Charles bolofu. Iye ma mikuya matengwa la wo susu azo.
Praise be to God.
Kafu na Mau.
Well, you're asking for a good thing. You want to have a baby.
Anyo, ele nu nungya de biam, edibe ya jivi.
You already had children, a couple of children, but you want another one.
Viola si ohoho, vieve, gake egale bubudim.
May God of heaven grant it to you, my sister.
Dipo maula na tue na wo, juro, no vinye nyonu.
If you come here, I just want to lay hands.
Vafi, medibe ma dasire jioko.
Dear God, give the woman the desire of her heart, because it's a worthy cause. In Jesus' name, amen.
Mawu lɔlɔ̃, tsɔ nyɔnu la ƒe dzimedidi la nɛ, elabena enye nu si dze le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen.
I go have the child.
Azɔ xe yina dzi vi.
God is a good God. Do you believe that?
Mawu nye Mawu dɔmenyotɔ. Mixɔ edzi sia.
He knows all that we have need of. He supplies our every need if we believe him.
Enya nu siwo katã hia mi la, ne miexɔe se, ana miaƒe hiahia mi pepepe.
He said, if thou canst believe.
Egblɔ be ne miate ŋu axɔe se ko.
I shook your hand somewhere. I don't remember where it was at, but somewhere I shook your hand.
Mena asi wo le afi aɖe kpɔ. Nye megaɖo ŋku afi kae o, gake mena asi wo le afi aɖe.
I don't just exactly remember, but we were just somewhere. Today somewhere, but I don't know where it was at.
Nye meteŋ ɖo ŋku edzi tututu o, gake mienɔ afi aɖe. Teƒe aɖe le egbe me, gake nye meganya afi ka wonye o.
But that's not what we're here to talk about. You're here to talk about or to pray, want me to pray for somebody else. That's right.
Gake menye afi ma taye alo numa gblɔ ge mie va le afi sia o. Eva afi sia be na gblɔ alo na do gbe ɖa. Edi be ma do gbe ɖa ɖe ame bubu aɖe ta nenemae.
He isn't here. In Georgia. Sick.
Mele afi sia o. Ele Georgia. Ele dɔ lem.
Not only is he sick physically, but spiritually he's sick. Your cousin.
Menye ŋutila me dɔ ko lem wole o. Gake ele dɔ lem le gbɔgbɔme hã. Tɔga wo ƒe vie.
You believe God will take care of this because you stood for him?
Ekɔe se be Mawu akpɔ esia gbɔ le esi etsitre ne ta.
You come here, let's pray together.
Ekwesia, va fi be mia do gbe ɖa ɖe du.
Dear God, grant this man the desire of his heart, that he might go and find this man crying out for God. In Jesus' name I ask it. Amen.
Mawu lɔlɔ̃a, wɔ didi si le ŋutsu sia ƒe dzime la nɛ dzro, ale be ne eyi la wòakpɔ ŋutsu ma, wòanɔ avi fam ɖe Mawu didi ta le Yesu ŋkɔ me, mebia le. Amen.
God bless you. Don't doubt. Believe with all your heart.
Mawu nayra wò. Megake ɖi wò lo, xɔ se kple wò dzi blibo.
How do you do?
Efɔ nyuie.
It wasn't that I didn't reach for your hand to shake your hand, then when you put your hand out, I was noticing something.
Ke menye ɖe medo asi ɖa be mana asi wò hafi edo asi ɖa wò. Ke
ɖe mele dzesi dem na ne tae.
It was a shadow, real dark and blank.
Vɔvɔlia ɖe ele yibɔ henyrɔ ŋutɔ.
That's reason I know I caught your hand, I'd find it that way, see.
Eya tae menya be ne mele wo asi la, ekema makpɔe to mɔ ma dzi ekpea.
It's a cancer.
Ke kansa ye.
You believe that God's able to move it?
Exɔe se be mawu ate ŋu aɖee ɖa.
It's on your breast, left side.
Ele wo nɔme, miametɔ.
You'll go back to Carolina and praise the Lord for being well, don't you?
Edi be ya trɔ yi Carolina, akafu aƒetɔ be ye kpɔ dɔyɔyɔ aloa.
Let's pray.
Ekpɔ nu si medi be magblɔa, mina miado gbe ɖa.
Dear God, in the name of Jesus Christ, the one who is present now, the children eating the bread of God, may this child also enjoy the faith, the bread of God that he gives him now for his healing.
Mawu lɔlɔa, le Yesu Kristo ŋkɔa me, ame si le afi sia fifi laa, ɖeviwo ɖuna Mawu ƒe abolo, nabe ɖevi sia hã nakpɔ gome le xɔse la Mawu ƒe abolo la me esi wonɛ azɔ hena eƒe dɔyɔyɔ.
May he go and be well in Jesus' name. Amen.
Nehe yi, eye eƒe lãme nasẽ le Yesu ŋkɔa me. Amen.
God bless you, brother. You believe with all your heart.
Mawu nayra wo nɔvi ŋutsu, xɔse kple wo dzi katã.
How do you do?
Efɔ nyuia.
This is a wonderful time.
Ɖe yi sia medi anyi ŋutɔ wa.
Look like a awe sets down over the people.
De ko wole abe de amewo tsi da ene.
Or maybe it sounds like my ears, just like something. Just making a noise, like that.
Alo ate ŋu anye be nye tome wole didim le abe nane si va yina ene. De ko wole gbe dem ɖa be. Nenema, mikpuia.
It's a children's bread.
Ɖeviwo ƒe abolo ye, mikpuia.
It's yours. It's for you. It isn't for me, it's for you.
Miatɔ ye. Enye miawo tɔ. Menye tɔnye ye o. Miatɔ ye.
I'm very thankful right at the time now. I'm well as far as I know. But it's bread for me too when I have need of.
Menye akpedala ɖe yeyi sia ta azɔ. Nye menya ne. Ale si nu mate ŋu anya la, meli nyuie. Gake nye hã nye abolo ye ne mehia ko.
Bread for you. It's encouragement.
Enye abolo na o. Enye dzideƒo.
You is not even sick. It just brings our hearts up before God.
Na mi ame siwo mele dɔ lém o la ŋutɔ hã, ekɔ miaƒe dziwo ɖe dzi ɖo ɖe Mawu gbɔ.
This is exactly in season what he said he would do. And as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. When the Son of Man shall be revealed.
Esia sɔ kple azãgbe la tututu hena nu si wògblɔ be yawɔ. Eye abe ale si wònɔ le Sodom ƒe ŋkekewo me ene la nenema ke wòanɔ le amegbetɔvi la ƒe vava esime woaɖe amegbetɔvi la ɖe go mikuia.
Behold, I send you Elijah the prophet before the great and terrible day of the Lord. He shall restore the hearts of the people back to the Father.
Eye kpɔɖa madɔ nyagblɔɖila Elia aɖo ɖe mi hafi Yehowa ƒe ŋkeke dziŋɔ la naɖo, atrɔ dukɔ la ƒe dziwo ɖe fofowo ŋu, mikpuia, mikpuia.
And then the righteous shall walk out upon the wicked ashes.
Eye emegbe amedzɔdzɔewo azɔ le ame vɔ̃ɖiwo ƒe dzowɔ dzi.
They'll burn like an oven. The earth will.
Wofia abe kpodzo ene, mikpuia, nenema anyigba la fiae.
We see it's going to fall in yonder and volcanic will spread across the earth and the heavens will be on fire.
Nyikpe be le gegege ma didi o, eye volcano akaka ayi anyigba ƒe mlɔnu ke, eye dziƒo aledzo.
O rock of ages, have mercy on me now. Amen.
O dzidzimewo ƒe agakpe, kpɔ ye nublanu fifia, ema yi. Efɔ nyuia.
Well, one thing you have a lady's trouble. Female trouble.
Enyo, ndeka enye be, nyonu ofe dole ngu o. Nyonu me do.
Have other things. You're nervous. Just that age you get nervous. Complications of all kinds.
Nububu oha le ngu o. Ebina ji, fesine khota la,
ebina dzi nuƒomevi geɖewo gblẽ xe dzɔvɔ.
But you have a desire too. That's to receive the Holy Ghost.
Gake didi hã le mewò be yaxɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe. Ele teƒe eyae wònye.
You believe have you confessed everything?
Exɔe se be ye ɖe eʋu nu sia nu mea.
You believe I lay hands upon you and ask God to do it, the Holy Ghost will come.
Exɔe se be ne me da asi ɖe ye dzi hebia Mawu be ne wòe la, Gbɔgbɔ Kɔkɔe ava.
You believe that? Let's pray.
Exɔe sea, mina miado gbe ɖa.
Dear God, I lay my hands upon this woman in the apostolic form and ask that she receives the baptism of the Holy Ghost.
Mawu lɔlɔa, meda nye asiwo ɖe nyɔnu sia dzi abe ale si apɔstolowo wɔnɛ ene hebia be woaxɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe nyɔnyrɔ.
In the name of Jesus Christ, may she receive it. Amen.
Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa me, ne xɔ esia dzro. Amen.
Don't doubt it. Belongs to you. It's yours. It's the children's bread.
Megake ɖi o lo. Tɔwo wònye. Ekpea. Tɔwoe. Deviwo ƒe aboloe.
Had a little funny feeling when I said female trouble, didn't you? Because that's what you had too.
Esi megblɔ be nyɔnu medɔla, eɖi kokoe na wo vie, elabena eya hã le ŋuwò.
You believe you're going to be all right now? Go just thanking the Lord.
Azɔ exɔe se be azɔ ye le dɔyɔyɔ kpɔ gea, he yina nɔ akpe dam na aƒetɔ ko.
How do you do?
Efɔ nyuia.
You believe with all your heart?
Exɔe se kple wo dzibliboa.
You believe you're going to be able to eat like you used to a long time ago?
Exɔe se be ye gale nu ɖu ge abe ale si ye ɖu ne ta enea.
All right. Go and say thank you, Lord. I believe in you.
Enyo he yina gblɔ be akpe na wo aƒetɔ mexɔ edzi se.
The presence of the Lord.
Aƒetɔ la ƒe anyinɔnɔ li.
You believe that back trouble is going to leave you and go be well?
Exɔe se be dzimeve la le asi ɖege le ye ŋu eye yaha ya.
Go say thank you, dear God, and God will grant.
Esɔ gbe he yi ko nanɔ gbɔgblɔm be akpe na wo Mawu lɔlɔtɔ eye Mawu awɔe na wo.
You believe you can be well? Lord will make you well. Won't have no arthritis. Be well and healthy.
Exɔe se be yate ŋu akpɔ dɔyɔyɔa. Aƒetɔ la ayɔ dɔ wo eye funu kpe ƒe dɔ la maganɔ ŋu wo be nakpɔ dɔyɔyɔ anɔ lãmesẽ mea.
You believe that?
Exɔe edzi sia.
Go thanking him. Say, Lord, I accept it with all my heart and I believe it.
He yina nɔ kpe dam nɛ agblɔ be aƒetɔ mexɔe se kple nye dzi katã eye mexɔe se.
What do you all out there believe about it?
Aleke mi ame siwo katã le egodo afi ma la, miexɔ edzi se ɖo.
You, right here. Lay your hand over on that woman sitting right next to you there. Tell her the varicose veins and arthritis will leave her when she has.
Wo si le afi ma la, da wo asi ɖe nyɔnu si bɔbɔ nɔ wo axadzi le afi ma la dzi, nagblɔ nɛ bena vukametetedɔ kple funu kpe ƒe dɔ la dzo le edzi. Ne nyɔnua.
God bless you. You believe you're going to be well now?
Mawu na yira o. Exɔe se be azɔ yakpɔ dɔyɔyɔa.
Go on, God bless you. Go on your road and say thank you, Lord Jesus.
He yi aƒe me eye nakpɔe. Mawu na yira o. Tsɔ wo mɔ na ye eye nagblɔ be akpe na wo aƒetɔ Yesu.
How do you do?
Efɔ nyuia.
You believe the female trouble is going to leave you too and you're going to be well?
Exɔ edzi se be aŋɔmeɖui la adzo le wo hã dzi wo eye bena wo lãme asia.
Go on, say thank you, Lord.
He yi eye nagblɔ be akpe na wo aƒetɔ.
How do you do? Wow, mama.
Aleke efɔ nyuia. Tso miatɔwo miatɔwo.
I know your name. I used to, when I pastored the Baptist church, Totten, Sister Deli Totten.
Menya wo ŋkɔ. Tala me menua. Esi menye baptiste hame akplɔ la tã la. Totten. Nɔvi nyɔnu Dela Totten.
You're suffering with back trouble now.
Azɔ dzime ƒu le vewom.
It's going to be all right.
Avɔ na wo fifia.
You believe he's going to make you well?
Exɔe se be le dɔyɔ ge ya.
Remember what happened down there in the Milltown Baptist Church years ago?
Eɖo ŋku nu si dzɔ le gama le Milton Baptist hamea me ƒe aɖewo va yia.
He's still the same God today.
Mawu make ko ganye egbe.
God bless you.
Mawu na yira wo nɔvi nye nyɔnu.
George Wright, where are you at? You remember? My.
George Wright, afika ne le, eɖo ŋku edzi a, miatɔwo aleke.
You believe if I just lay my hands on you with this anointing, you believe you'll get well? Come here.
Ekwe sebe na me danyasi ode chiwo kule amisisisi ala ekwe sebe ya haya fafi.
In the name of Jesus Christ, may she be healed. Have faith.
Le Yesu Kristo fun kome ekpo doyoyo. Amen. Hosene no asi oku.
What do you all believe with all your heart?
Enyo de mikata mi kwe sekle mi apwe jimkata.
Now, how well that brings old memories to see that lady. I can't think of her name yet, but I... Totten, that's right.
Azon alake gbegbe esi anabe medro nku gbare gbejie. Esi mekpo afo noma. Nyema tengwa susu efo nko u. Gake ha ke me... Totten, yema.
Oh yes, her daughter was Bertie. That's right. That's exactly right.
Oh, eh. Vyanyonu enye Bertie. Nenemai esogbe tututu.
Don't think I'm beyond myself. I'm just kind of a little, you know, it's kind of a...
Miga bibe de mebude do kunye o. Deko wom vie abe, minyai. Depo me vie la ele abe.
I can't explain it. But your back trouble's gone, lady. Go praise the Lord and say thank you.
Nye matengwa de gomo o. Gakela, wajime vela jo afono. Joyi, na kafu afoto aglobe. Akbena o afoto.
You believe your heart trouble will be all right too?
Just go rejoice and say thank you, Lord
Jesus, and believe. Amen.
Hey, ko, Georgie Naglobe, akpena wafeto Yesu, ke, hoeji se, esogbe.
Have faith now, don't doubt.
Do se azon, mega kediolo.
Come, lady.
Va afeno.
You believe with all your heart?
Ekwesekle ojibliboa.
Got many things wrong with you.
Nugada wakblant lengwo.
You got back trouble too.
You
believe that God's going to make you well? All right, just go rejoice in that. That's Him that makes you feel that way.
Ekwesebe na mawu ayo doye ya. Enyo, heyi ko na no jijokpom. Emala, eyame webe lesesemle lamenenema.
Thank the Lord. God bless you, sister.
Akpena afeto, mawu na irao no vinyonu.
Hi, sonny.
Efo avinye.
You believe that God's going to heal the nervousness of that child and make it well?
You believe it? All right. You
believe
it?
Hi, buddy. Let me shake your hand. Here, God, take that evil thing off of this little boy and may he live and be normal in Jesus' name.
Mau lolo, denu vondi madale, ntuvi suesiaji, aye, nabe, wano agbe, anno sesien, le yesu unkome. Amen.
God bless you, brother.
Mauna ira unoving tu.
You believe that, don't you? You get all right. Don't doubt it all.
Ekwesi ajise, mene namawa, ahaya, maga kedikwa u.
Mighty young to have heart trouble, you believe that God will make you well?
Sore se sesia na lejidwa, ekwesebe mawa yodoya.
Go say thank you, Lord, for healing.
Joyi na globe, akpena u afoto, elabena ayodom.
You believe God will heal the stomach trouble and make you well? Go and rejoice and say thank you, Lord.
Ekwesebe mawa yodo domadri la, eye wadagbele ye nguha. Heyi, na joji, aglobe, akpena wafeto.
He's still God, isn't he?
Enye mawu, menyene ne mawa.
The only thing you have to do is just believe. Isn't that right?
Ndeka si jebe miyawala, enye be miyakwese. Desi amenyong towa.
You believe the Son of Man in the last days?
Demyekwa magbetovi lenkeke mamleo melajisea.
There's something happened here a few minutes ago, and I can't try to find where it was at. Somebody had faith and done something.
Nana jola afisi ala da papoposi ova ime. Ke nge matengu, matekwaba makere afisi ole languti. Hose no me aresibe, wo nane.
Well, maybe I'll get him next Sunday, or when I can.
Alo dohi, maho wo kosira gbesigbona. Alo le eyi si matengu ilaji.
Oh, you, there it is again.
De ele. Eye ma ake le afima.
You got your hand up. You believe God can heal that heart trouble? Make you well? Heal your daughter out there with you believe it?
Eko wa si ichi. Dekwe sebe ma wa tengwa daji doma a yodo wu. Adakbele vi o nyonu vi si la afima kli wu langwa. Ekwe si ya.
Mrs. Neff, you believe in God?
Apeno Neff. Ekwe sebe ma wu.
Leo Neff. I don't know you. That's who you are. You got heart trouble, your little daughter's got a kidney trouble. You believe she's going to get well?
Leo Neff, Nemanya o, gake amama enenye, jidolengu, eye vio nyon visuela, ayiku dolengu, ekwese be akpodo yoa.
Your faith makes you whole. Believe with all your heart.
Wo hosela dagbelengu o, kwese kple wo jiblibu.
You back there in the pool, standing back there with stomach trouble. Jesus Christ make you well.
Wo sile tifen lagbole megbe etote de afima kple domo duido Yesu Kristo dagbele nu o.
You believe?
Mi kwesia.
He's the same yesterday, today and forever.
Enye yamake eto egbe yire mavo mavo me.
Let's lay our hands over on each other now.
Inemye dasire mya no oji azon.
Oh, think of the hour where we're at. Think of the time.
Oh, mi buga popo si me miele langpo, mi buga me langpo.
Think that we're in the very presence of Jesus Christ, the Son of God.
Mi bua ngpo, be miele Yesu Kristo, ma uvi la fe nkume ntongto.
He promised he would do this in the last days.
Edong bebe ya wanu siyao lankeke mamle ome.
I got hands laying on these handkerchiefs.
Me danye asiore takuvi siyao chi.
Dear God, I pray that you'll bless these handkerchiefs to the healing of the people's bodies. Through Jesus Christ's name.
Ma ulonwa, melegbe domrabe na yira takuvi siyao khena, ame ofe ngutila fe doyoyo. To Yesu Christo fe nkoji.
Now with your hands on one another, each one of you are members of the body of Christ.
Azon si miyapa siyo gale miya no ojila, miya doma ame siyama nye ngutinu le Christo fe ngutila me.
The same Holy Spirit that promised to reveal the secrets of the hearts and do these things, He is in you.
Gbogboko kwe de kama, si dong bebe ya de jimenya agla o de go, aga wo nu siya ola, eye le miyame.
You are part of Him and He's a part of you.
Mienye efe akpade, eye eya hangye miyafe akpade.
Now He said this, these signs shall follow them that believe that you.
Azo egblo nya siya obena, Jesisiao akplo amesio kweselado miawe.
If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Nawa da asire dolela wechila ufulama asan.
Now, don't pray for yourself. Pray for the one that you got your hands on, because they're praying for you.
Azon ga dogberade do kyota o. Dogberade amesi ji ne da siro lata. Elabena meade legbe domda de ta o.
Now, let's pray together. And may there not be a feeble person in this building.
Azon mi na mi adogbe rade du. Alebe, amagbojo adeke naga no khosiyama o.
Why would we wait any longer, my dear brother, sister? Here it is. The Holy Spirit, God, right here, the very thing we've talked about.
Nukata mi agalala akpa, novinye ngutukle ngonu loloa. Eye enge si, gbogbokokwe, mawula le afi. Nusi tutufwe nyamie gbolon la.
Dear Jesus, we are recognizing your presence.
Yes, Lolo. Mie deje siwo anyi nono.
You brought that little baby back to life the other day after being dead by the prayer of faith.
Esima vije maku ni to adela we fwende akbe to khosefe gbedodora me.
Dear God, there's many here we couldn't get to. The time's passing. But they got their hands on one another. They're believers.
Ma Lolo, amagere ole afisia. Sigbo mi atengu adro o, gami ale yiyim, gake wo da asire wo no wo chi, khose to wo nye.
We're sitting in the presence of the Lord Jesus Christ, raised from the dead, the same yesterday, today, and forever.
Nye le afoto Yesu Kristo nkume, si fonto ama kuku o dome, nye e yamake eto ekbe yire mafo mafo me.
Satan, you are defeated. Jesus Christ defeated you.
Satana, what do you? Yesu Christo do you?
He rose from the dead and stands among us tonight, vindicating this message of the last days.
Foto amakuko dome, he titre remia titina fiencia, he le kwa dom, nkaka mamlesia fwek bedasichi.
Come out of this people, leave them in the name of Jesus Christ.
Dogola mesia ome, dogola ome le Yesu Christo fwenkome.
In my name they shall cast out devils. And you are cast out in the name of Jesus Christ. Leave this congregation.
Lenyankomala, wanyakbokbofo atokui. le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me dogo le ƒuƒoƒea me.
Every one of you now that accepts your healing, stand on your feet. Everybody that accepts healing, stand on your feet.
Mia dome ame sia ame si xɔ eƒe dɔyɔyɔ azɔ la, mitso ɖe miaƒe afɔwo dzi. Ame sia ame si xɔ eƒe dɔyɔyɔ, mitso ɖe miaƒe afɔwo dzi.
Raise your hands now and give him praise.
Mido asi ɖe dzi azɔ ne miakafu eya ma.
I now accept my healing. Say that to God.
Menya be mexɔ nye dɔyɔyɔ. Gblɔ na Mawu nenema.
I now accept my healing.
Mexɔ nye dɔyɔyɔ azɔ.
You are the same yesterday, today, and forever, Christ.
Wenye yamake eto egbe yire mafo mafo me, Christo.
I now believe ya.
Mekwa jiwo se.
Help thou my unbelief. Amen.
Kona nyeji mako selajro. Amen.
I will praise him.
Dem ye loya mawa.
Let's praise him.
Ekama mi namya kafui.
Everybody with your hands up, give him praise.
Amasiama, esimie do asio de chi, mi tokaf kafune, esimenovi ngutula na vata fesia be wakpami.